Enkosi kakhulu mzalo Neva. Bhotani kusasa nje sihlobo. Kulichanga ukuba lapha emnqubeni kwakhona ngale ntsasa ukuza kuqhubela phambili ngomyalezo obalulekileyo esizimisele ukucacisa le veki yamashumi asixhenxe kaDaniyeli. Yaye siyavuya ukubona bebaninzi kangaka abahlanganisene apha ngolu suku lushushu kananjalo silusizi ngokuba singenandawo yakuhlala. Ubona abantu abaxinene ngolo hlobo bemile njalo kwenza izinto zingabi lula. Ungabinakuhlala ngokuphumla njengoko kumele kuko kwenza kube nzima kuwe kuyiqonda loo nto. Kodwa siyakwenza yonke into esinokuyenza ukukhawulezisa. Kwaye namhlanje ndiyathemba ukuba niyawuthi ukuba ndiyalibazisa kancinane uba niyawundixolela ngokuba eli lixesha lokuwubethelela lo myalezo. Lelo xesha kanye lokuwubethelela siwudwelise ngokulandelelana okuthathu ukuze sibe nokuqiniseka ngokuwufumana. Ngoku kakade isihlwele esibonakalayo siyazazi ezi zinto okanye le miyalezo uba izawushicilelwa yaye ithunyelwa ehlabathini jikelele. Eneneni sizwe ngasinye siyawamkela la makhasethi kwihlabathi jikelele. Yaye ndingathi kubaphulaphuli bekhasethi nokuba kuphina apho ukhoyo noba yeyiphina indawo yehlabathi okuyo, kusenokubakho izinto ezithile apha osenokungavumelani nam ngazo kwimfundiso endiyenzayo. Kodwa ndingathanda ukucacisa bazalwana, mhlawumbi ukuba ungayicacisa ngendlela oyibone ngayo wena isenokwahluka into endinokholwa kuyo. Kodwa ndingathanda ukuphulaphula loo nto unothi uyithethe. Kwaye kungengcinga endizisa ngazo le miyalezo ngokusuka kwilizwi likaThixo entliziyweni yam yeyokwakha ibandla, yenzelwe ibandla lilonke, ibandla elisemhlabeni wonke, ibandla likaKristu emhlabeni wonke. Kwaye ndikholwa ngokuqinisekileyo ukuba siphila kumhla wokugqibela. Yaye umzamo wam ngokucacisa le nto ukanti ndingazami ukuyenza ndiyinyanzele nokuba loluphina uhlobo kwezo ntlobo. Andizange ndibe natyala ngokukwazi kwam lokwenza loo nto. Ngamaxesha amaninzi abantu beva emakhasethini baze bathi ke andivumelani nalaa nto. Akayazi nje imfundiso yakhe, akasazi isibhalo. Kulungile, loo nto isenokuba yinyaniso. Yabona, andinakuthi asiyonyaniso loo nto. Kodwa kum ndiyasifunda ndingathathi nawaphina amazwi, ndifunda oko amanye amadoda akuthethayo ndibe nombulelo ngenxa yawo. Yonke into ethethwa nangubani na ndiba nombulelo ngenxa yayo. Kodwa ngoko ndiyithatha ndiyise kuThixo, ndize ndihlale nayo ndide ndibe nako ukuyicacisa ukusuka kwiGenesis ukuya kwisityhilelo. Ndize ndibone ukuba inxibelelana yonke eBhayibhileni, ndize ke ndazi ukuba isondele ekubeni yechanekileyo. Kwaye kakade xa unyanisile yiloo ndawo nje kuphela endiphume emgceni kuyo. Kungenjalo mhlawumbi apho uphosise khona wena okanye unyanise khona, kulapho ndiphume khona emgceni ngokutshintshiselana.
We appreciate all you fine people.
Ngoko sinombulelo ngenxa yenu nonke bantu balungileyo balapha kwesihlwele ngalentsasa, nangenxa yenu bantu bevala amakhasethi. Kwaye thina konke okwenziweyo kwenzelwe ubukumkani bukaThixo. Ndinabahlobo abaninzi abalungileyo ehlabathini liphela endinombulelo kakhulu ngenxa yabo, nendikholwa ukuba ndiyakuchitha enginaphakade kunye nabo. Kwaye akunakuba sentliziyweni yam ukuzama ukuqhatha abo bantu nangaluphina uhlobo, kodwa kukuzama ukuba baphumelele yonke into endinokubanceda ngayo. Ndiziva ndinjengokuba uSolomon wenzayo xa wayethandaza wathi makaphiwe bulumko ukuze abe nako okhokela abantu bakaThixo. Ngumthandazo wam onyanisekileyo lowo. Abancedisana nam belapha jikelele ndibona umzana uMessia nomzana uRoy Borders nomzana uNeville noBilly Paul unyana wam uJean ulapha ndaweni ithile nabazalwana uTeddy nabanye. Ndinombulelo ngenxabo bonke abo bantu beze kundincedisa. Ndikhumbula apha ungekudala kwithuba eladlulayo umzana uLeo umbono ababanawo iphupha wayeubiza ngolo hlobo ngokunye kusuku ekuhlanganeni kwethu kokuqala. Ukuba wabona iphiramidi enkulu eyinduli iphezulu kakhulu emoyeni. Yaye ndandilapho ndishumayela kwindawo ethile waze wenyuka ukuba abone ukuba kwakumalunga nantoni na. Waze wathi akunyuka apha encotsheni yale nduli uba wathi kwakwintlobo yokukhanya, ukukhanya busilver okanye kufana nesitya, ndimile ndishumayela ebantwini. Waze watsala umdla wam ngakuye ndaze ndakhangela kuye. Waza wathi uphume njani ukuza apho? Ndingaphuma njani ukuza apho? Ndathi Leo, akho mntu unokuphuma eze apha ngaphandle. UThixo umele ukuthatha indoda ayizise apha. Ngoku awumele ukunyuka uze apha phezulu. Umele ukuhla ungcine kwabantu baphaya ezantsi emva kokuba ubonile oku yinyaniso leyo uba loo nto inyaniso. ULeo wehla wabuyela emva ukuya kungqina ebantwini. Kudala kangakanani ukusukela ngoko mzana uLeo? Yiminyaka embalwa, bekungenjalo yiminyaka eliqela. Ukusukela ngoko ngokwazi kwam uhlele enyanisekile ekwenzeni loo nto engqina ebantwini ukuba ulungiselelo olu luvela kuThixo. Ngoku andifuni ukuba luphume kum. Ukuba luphuma kum ngoko aluncedi lutho ngokuba kukho okulungileyo kuphuma emntwini. Yabona, lumele kukuba luvele kuThixo. Ngoku ndakubhekabheka emva kwemini izolo ndibambene isandla nomhlobo wam umzana uWest andikambhaqi apha kwesi sakhiwo. Ewe, ndimbonile ngoku kusasanje. Yaye uyazi ukuba kude kangakanani apho bamele ukuqhuba baye khona abo bantu konke kusuka e-Alabama ngecawa ukuza apho kusuka ezantsi Alabama. Umzana uWelsh Evans, ndimphosile kucawa epheleleyo, kukho umntu othe ebelapha namhlanje. Abo bantu baqhuba ukusuka eTifton eGeorgia ukuze babe lapha. Nomzalwana ohleli apha, abancedi bakhe baninzi kakhulu. Umzana uPama ovela eMacon eGeorgia. Naye ndibona ndiyakholwa ngudade Angren nabanye phaya emva. Bonke besuka kude eMemphis eTennessee. Ngoku ucinga nabanye bavela kwezinye iindawo. Ndisandula ukuhlangana nenekazi apha elivela ngaphesheya le emazantsi eCarolina. Ngoku ucinga uba aba bantu balapha bendikhangele ngapha ukusuka eChicago neendawo nje ezahlukeneyo. Beqhuba amakhulu ngamakhulu emayile ukuza enkonzweni nje. Ngoko bantu bakufika apha kungabikho ndawo yakuhlala phantsi. Kungabikho negumbi elineziphozisi, sakhiwo esidala esishushu oya kumakuso ususula kubile. Thabatha imali beyisusa etafuleni yabo, beyisusa kubantwana babo ukuza apha uzawuphulaphula laa myalezo. Uthetha ukuba ungandixela ukuba kukho ingaphaya kwalo msinga ndaweni ithile kuba kukho indawo abaya kuya kuyo ngenye imini. Ngokuqinisekileyo ikho kukunyaniseka oko. Abo bantu bangabahlawuli bezihlungu. Abezi nje kuphela bezisa iminikelelo yabo nezihlungu baze bayizise endlwini yenkosi ukuzama ukwenza oko kulungileyo. UThixo abasikelele kakhulu abo bantu bathembeke ngolo hlobo. Inceba kaThixo nobabalo ibe nabo. Ndibona umhlobo wam uCharlie Cox kwabo bavela ezantsi eMzantsi Kentucky. Nakuyo yonke nje indawo uyabhekabheka ubone abantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo. Lo mfana uhleli phaya ndikhumbula igama lakhe ndahlangana naye eChicago. Kodwa uvela kwisikolo seBhayibhile esithile esikude ukusuka apha kwindawo ethile, akunjalo? ESpringfield, eMissouri, kwisikolo seBhayibhile saseAssembly of God. Ewe, kulungile, kwalunga. Uyabona, beza nje bevela kuyo yonke indawo kule nkonzo incinane indala. Inga nje malunga kumalunga namashumi amathathu eminyaka eyadlulayo ekubekeni kwam ilitye lekona ngalantsasa ndandimi phaa kwisitalato sesixhenxe sakhiwo sesesixekweni esinye ukusuka apho. Ndandingekatshati nokutshata ndingumfana nje. Ndabona umbono wabantu bezalise bexinene apho bevela kwiindawo zonke. Ndandivuya kakhulu ndime emva kwepulpiti kwaye kungoko apho wandixelela khona kodwa lo ayingomnquba wakho. Waza ndihlalisa phantsi kwesibhakabhaka. Yaye niyabazi ubude bebali elo elibhalwe kwiphetshana leBhayibhile eliphaya kwela litye lesiseko lilapho. Ndinombulelo kakhulu ngani bantu. Andingekhe oko kwinto encinane ukuba kuthethwe nje ke ndinombulelo ngenxa yenu. Kodwa ndiyanithandazela, ndiyakholwa kuni. Ndiyakholwa kumava enu noThixo. Andikholwa ukuba indoda noba ngumfazi ingaqhuba amakhulu ngamakhulu emayele ukuza apha ukuza kubonisa ukuba inxibe luhlobo nina lwempahla. Andikholwa ukuba bangayenza loo nto. Hayi, abanakuza apha nje ukuzela ukuba babonwe. Beza apha ngenxa yokuba ngokunzulu ngokunyanisekileyo befuna usindiso lwemiphefumlo yabo. Umthandazo wam ngulo. UThixo makandincede. Andincede ukuba ndibe nokunyaniseka nokuba kusisiqingatha soko ukuzama ukubalungiselela ngako konke okusentliziyweni yam nokufuna uThixo. Umyalezo uyabona ngale ntsasa uzotywe apha ebhodini apha. Kukwenza nje ukuba ukuze ndibe nokucacisa nje ngoba ndiqhubela phambili ukuzama ukunibeka ekubeni ndibe nokuqonda ukuba ndizama ukuthetha ngantoni na. Naleveke yamashumi asixhenxe kaDaniel ibe sisifundo esinye esinzulu. Iintsuku ezimbini nobusuku obubini ngokusondeleyo ndibe kuso ekupheleni kweveki apha bendikuloo nto. Ndizama ukufumanisa ukuba mazwi manina endinokwathetha xa ndithetha inyaniso. Imele ukukuthelekiseka neBhayibhile iphela. Yabona, awunako ukuyithatha nje isibhalo nje esincinane uze wenze uba yiqonde. Uze uthi kulungile nantsi into ethetha yona, uze ujike uthi kulungile kodwa ikhapha ithetha enye into iphikisele. Ayinakuyenza loo nto, imali okukuthetha into enye lonke ixesha. Ukuba wenza njalo kuba loo nto ngoko uphosisile. Yayindlela endizame ukuyifundisa ngayo leyo. Phofu emakhasetini nje, ngokuba usemakhasetini nje. Okona kugxekwa kukhulu ndikufumanayo kusemakhasetini kubazalwana bam bangaphandle kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi kukholelwa kubabalo lukathixo nokuba ndifundisa ngendlela endenza ngayo ukuthi samiselwa ngenxa engaphambili ngaphambi kokusika kwehlabathi. Bazalwana bam bakwamoya, kakade ndiyazi uba iimbono zenu zezingqongqo ngokwesiphalo, yabona, kwaye ndiyazi uba oko kuyaphazamisa kancinane kwizimvo zenu. Kodwa awungekhe njengomzalwana ongumKristu, awungekhe nje uyinike ukuyihoya okwaneleyo ngokokude uwe ngamadolo phambi koThixo kunye neBhayibhile yakho uze ucele uThixo uba akucacisele yona. Awuna uyenza loo nto, ungathatha loo nto ingqongqo ngokweseko uze uzame ukuyenza uba inxibelelano uqala kuGenesis uya
kwizityhilela.
Kwaye imbewu yenyoka nantso into ebulalayo abantu abaninzi abakholelwa kuyo. Kodwa ukuba uya kuyifunda nje kwiGenesis, iBhayibhile itshilo ukuthi inyoka yayinembewu. Ndaye ndiyakumisa ubutshaba phakathi kwembewu yenyoka nembewu yomfazi. Ngoko inyoka yayinembewu, kwaye ukuba imbewu yenyoka yayingokomoya, ngoko uYesu wayengeyombewu, ngoko imbewu yomfazi yayingokomoya. Bobabini babe nembewu, yaye ubutshaba busekho, inyoka yayinayo imbewu. Kwaye ukuba nje uyakuthabatha iBhayibhile yakho uhlale phantsi ube nentlonipho ngenene phambi koThixo, yakholwa ukuba uThixo uya kuyityhila kuwe. Yaye uba uyiqondi ndikhona xesha nini na uba ndenze okona kungcono ndinokwenza ukukunceda ngencwadi ebhalweyo okanye ngodlwanondlebe okanye nantoni endinokuyenza ukukunceda. Kakade siyaqonda ukuba loo nto ayimsindisi umntu, ingamgwebi ke kananjalo umntu. Kodwa izisa nje ukukhanya phezu kwengongoma esithi sonke sizame kangaka ukubabonisa abantu, yabona, izisa ukukhanya nje kuphela. Ngoku kubaphulaphuli ababonakalayo ndikuthethe oku ngenxa yamakhasethi, uyabona, yaye la makhasethi aza kuhamba yonke indawo. Ngoku masithobe iintloko zethu komzuzwana nje phambi kokuba sisondele kumbhali weli lizwi. Bangaphi ke kubaphulaphuli abalapha ngale ntsasa abaneentswelo besithi nje ndiswele, uThixo yiba nenceba kum, iNkosi isikelele. Kwabo ke baya kuva ikhasethi, xa uliva wanga uThixo angakupha isicelo sakho. Bawo wethu wasezulwini, singabantu abanombulelo ukanti singabantu abangafanelekanga, kodwa sisondela kwitrone yakho yobabalo ngale ntsasa ngenxa yokuba sixelelwe ukuba size. UYesu wathi, celani kubawo nantoni na egameni lam, mna ndiya kuyenza. Ngoku siyazi ukuba oko kuyinyaniso. Ke apha kubaphulaphuli nangaphandle kwilizwe apho la makhasethi yakho yakhona, kuya kubakho ngeli phandle amashumi amawaka amaKristu azelwe ngokutsha aya kuyiva le nto. Kwaye siyazi uba ukuba xa sizelwe ngokutsha kuba umoya wethu uzelwe ngokuvela phezulu. Kungumoya kaThixo, umoya oyingcwele uphezu kwethu. Yaye siyaqonda ukuba lo moya oyingcwele unamandla ngokupheleleyo unokusenzela nantoni na esinqwenela ukuba yenziwe. Ngoko ba wasezulwini, sithanda ukukucela ukuba ukhululele ukholo lwethu kuloo moya, ukuze lube nako ukusilungiselela ngale ntsasa nokwenzela uzuko lobukumkani bukaThixo zonke ezi zicelo neminqweno, ukuze sibe nako ukuphiliswa kwizifo zethu nakwiinkxwaleko zethu, ukuze sibe nokukhonza uThixo wethu ngako konke ukukuthi. Vula iindlebe zethu zengqondo namhlanje. Yaye njengokuba ndizabalazela ukuvelisa lo mbuzo omkhulu ndize ndiwucacise ezingqondweni zabantu, ngoku ndinawo ubhalwe apha Nkosi ephepheni kananjalo zotywe phezu kwebhodi letshati, kodwa ngokupheleleyo awanelanga ukuba ucaciswe.
Now we call on you, the great
Ngoku simema wena umnini omkhulu wabhala ilizwi owathi waliphefumlela owathi walinikela kumprofeti uDaniel. Kwaye siyathandaza uba uthumele impefumlelo ngale ntsasa kule mihla yokugqibela njengoko watshoyo ukuba incwadi iyakuvalwa kude kubele lixesha.
That you will open our understanding.
Ukuze uvule ukuqonda kwethu.
And may there be a soft-bedded faith in our
hearts. Waye kwanga ngakho ukholo olukumhlaba olungisiweyo enhliziyweni yethu oluyakwenza ukuba ilizwi libambelele nobomi lize livelise imithi yobulungisa ebomini bethu leyo limiselwe ukuyivelisa. Ukholo lwethu kuThixo lwanga lungasilungisela loo nto kusasa nje.
Humbly wait now and dedicating ourselves.
Ngoba silinde ngokuthobekileyo ngoku sizinikezela kuwe egameni lika Yesu Kristu. Amen.
Now we are grateful for this morning for the
Ngoku sinombulelo ngalentsasa ithuba libalulekileyo kwakhona lokuvula la maphepha welizwi elinginaphakade lika Thixo.
Now the reason that I have taken up all
Ngoku isizathu sokuba ndibe ndithabathele kum ukuzama ukucacisa le nto kungenxa yokuba siqhuba sihamba nencwadi yezityhilelo yaye sandula ukuphuma kwisigaba ezisixhenxe zebandla. Kwaye ngoko ekupheleni kwisahluko sesithathu sencwadi yezityhilelo ibandla liyesuswa emhlabeni linyuselwe ebuqaqawulini.
Trying with all my heart to get this to the people.
Kwaye ndiyazama ngenhliziyo yam yonke ukuba oku kufikelele ebantwini. Kuba balinde into ethile yakwenzeka. Abayibona ibhalwe kwincwadi yezithilelo ngethuba yayingabhekiselelwa kwisigaba sebandla. Yaye sisondele ekupheleni kunokuba ucinga. Ubusuku umbalwa obudlulileyo uBhili owam okanye umolokazana wam Gxebe uye wandibiza ebusuku kakhulu wathi bekukho indoda ebizwa ngokuba nguAndy Herman ongumzala wam obelele esifa esibhedlele. Ndaphuma ndaya kumbona uba bebemlalisenda ngokokude abe wayelele yaye andabi nakuthetha naye. Ngentsasa elandilayo ndacela uThixo uba mgcine ephilile ndide ndibe nokwenza njalo. UAndy uyindoda elungileyo kodwa nje ebengenguye umKristu. Akangomalume ungumzala utshate nomzala wam. Wathi ke xa umalumekazi uAndy omiphaya wathi Bhili yonke le minyaka yamashumi asibhozo yobomi bakhe akazange wamkhonza uThixo. Kodwa wathi kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo behleli phaya endlwini yena enamashumi asibhozo eminyaka obudala kakade akenza umsebenzi emninzi kangako unokwenziwa ngezandla. Kodwa wathi wabiza yena wathi, "AndY, uyazi intoni? UKristu uthe weza phambi kwam apha imizuzu nje embalwa edlulileyo." Waze yena wamjonga wathi, "AndY, kwenzeke ntoni?" Wathi, "Hayi, uye wemakanye apha phambi kwam waze wathetha into ethile." Wathi, "Yintoni ayithethileyo?" Iphelile ixesha kunokuba ucinga. Kwiiveki ezimbalwa ukusuka ngoko ezimbini okanye ezintathu iveki wathwaxeka walala efelwe ngumzimba phaya ngaphesheya esibhedlele esifa. Ndathi, "Malumekazi uAndy, lihlazo kuwe uba ube ubizanga mna okanye umntu othile ukuze sibeke intliziyo yakhe kwimeko yelixesha afika kulo ngoku. Ndacela inkosi ngentsasa elandilayo xa nda wayengakwazi ukuthetha ngoko ndambuza nje ndathi, "Uyandiva malume uAndy?" Waze wabe engakwazi ukunqwala intloko kancinane ashukumise imihlathi. Ndamthandazela ndenza uba avume izono zakhe phambi koThixo. Bendifuna ukumbhaptiza nomalumekazi uAndy wabe efuna ukubhaptizwa. Yehla ke ngeholo uya kubona inikazi eliselula elihlala ebumelwaneni apha abebesandula kulithumela kwisibhedlele sengqondo. Aze inkosi yalenzela into enkulu labuyela ekhaya. Ngoko endleleni enyukayo ndihlangene nodade webala waze wathi, "Ingaba ungumzalwana uBranham?" Ndathi, "Ndinguye." Wathi, "Yena uyandikhumbula, ndingunkosikazi Dry." Ndaze ndathi, "Ewe, ndicinga uba ndiyakukhumbula uPete Dry nabanye." Ndathi, "Ewe, ndiyakukhumbula." Wakhangela ngasegumbini sathi sawenza njalo. Ndamangaliswa ukuba bekuthena ukuze athethe loo nto. Kwaye apho umalume uAndy wayesele phakamile ebhedini ehleli echophe apho eshukumisa izandla zakhe neengalo zakhe njengaye nabani na ezama ukufikelela kulaa nto, laa nto ebhedi ihle ukuze abe nokuphuma apho ahambe. Ngoku bayeza uza kubhaptizwa egameni lenkosi uYesu inguye nenkosikazi yakhe. Ngoko kodwa eyona nto bendikuthethela yona oko kukuba liphelile ixesha kunokuba sicinga. Kwaye ndiyakholwa ukuba le veki yamashumi asixhenxe kaDaniel iya kukufikisa engqondweni yethu oko. Ngoku abaninzi babazalwane bethu bakwamoya ebendikhe ndathetha ngabo ekuqaleni kwekhasethi ukuthi abavumelani nale nto bakhangela enkulu into enamandla iyakwenzeka. Yaye bazalwane bam, ukuba niyakuphulaphulisisa ningathi niphulaphule, niyakufumanisa ukuba loo nto enkulu inamandla sele idlule. UYesu sele lungele ukubuya. Ibandla limka kwisahluko sesithathu sezityhilelo. Akukho nto ithethweyo apho kwanganto, koko nje into yokugqibela yayingumthunywa wokugqibela wesigaba sexesha. Ngoko sisebenza ngamaJuda kude kube sekubuyeni kwakhona komtshakazi kwisahluko seshumelinethoba. Ukusuka kwisahluko sesithandathu kuya kweseshumelinethoba ngamaJuda konke. Naku apho ndifuna ukufikelela khona kumzana wamalungileyo ngapha ngelixhala lamatywina, umzana uWoods owayelingqina likaYehova ngaphambili, inguye nosapho lwakhe lulonke ulapha ngale ntsasa. Kukuthi elo khulu linamashumi amane anesine lamawaka lalingekho, alinanto yakwenza nentlanga, lingamaJuda, yabona? Yaye alingomzimba wemfihlelo kaKristu osemhlabeni namhlanje, umtshakazi ongulo mzimba wemfihlelo. Ngomoya oyingcwele sibhaptizelwe kuloo mzimba uyimfihlelo. Ngoku siyazi ukuba kwincwadi kaDaniel apha apho besifunda khona, siza kufunda nje kwakhona ngenxa yokuba ililizwi lakhe kwisahluko sethoba sikaDaniel ivesi yamashumi abini anesine. Bamiselwe iiveki ezimashumi asixhenxe abantu bakowenu nomzwakowenu ongcwele ukuba sithintelwe isirheqo, sityinwe izono, bucanyakushelwe ubugwenxa, kuziswe ubulungisa obungunaphakade, utywinwe umbono nomprofeti, ithanjiswe ingcwele kangcwele, ivesi yamashumi abini anesihlanu. Yazi ke uqiqe ukuba kuthabathela. Ngoku nantso into ebesithetha ngayo saze saphela kuyo ngoba busuku becawa epheleleyo, ukuthanjiswa kwengcwele kangcwele. Nantsi indawo esiqala kuyo ngale ntsasa kumqolo wamashumi abini anesihlanu. Engoko yazi ke uqiqe ukuba kuthabathela ekuphumeni kwelizwi lokuba ibuyise yakhiwe iYerusalem, leyo sisixeko sakowenu esingcwele, yabona? Use kuMesiya oyinganga ziveki esixhenxe, ziveki ezimashumi mathandathu anambini. Eyakubuyiswa yakhiwe ibe banzi icandwe ekucuthekeni ke kwamaxesha. Emveni ke kweveki ezimashumi mathandathu anambini uya kunqunyulwa umthanjiswa angabi sabantu. Umzi wengcwele uya kutshatyalaliswa ngabantu benganga eyakuza. Ukuphela kwayo kuya kuba ngumkhukula kude kuse ekupheleni, kuya kuba yimfazwe, luphanziso olumiswe la lwagqitywa. Kwaye ngoku khumbula eso sisiphelo semfazwe sinayo apha ebhodini. Kwaye ngoku siqalisa enye into, abaninzi yobaqinisela umnqophiso iveki enye. Ngesiqingatha seveki iphelise imibingelelo neminikelo yokudla, ize ngamaphiko ezinto ezinezothe ingumphanzi side ke siphalazeke isiphelo. Nantso kuphelile, side ke siphalazeke isiphelo sisesimiswe usagqitywa phezu kwayo impanziso. Oh, sesinjani isifundo! Ndithe kwinkosikazi yam ngenye imini ndiyamangaliswa ukuba ingaba bayayiqonda ngenene nabantu. Ngoku ndifuna ukuba niyiqonde. Musa, ukuba wena simele ukuba sihlale apha imini yonke, sihlale njengoku sisifuna ukuba uyiqonde, yabona? Sisifuna ukuba sazi uba yinyaniso, kwaye wena ukuba awunakuyiqonda nje, yaye ndiza kubuza mhlawumbi ukuze ke emva koko ndiyishiye itshati jinga apha ukuze ube nokuyizoba uyikhuphele emva koko, uze ungene apha ngale njekalanga nanini na ufuna ukwenza njalo, uze uzizobe uzikhuphele itshati nezinto ezinjalo. Loo nto iya kunceda ukuba uqonde, naso sizathu sokuba ndibe ndiyixhonga phaya kuze nibe nokuyiqonda. Ngoku masiphengulule kwakhona nje kancinane ukuze sibe nokufumana isandlalelo. Ngoku kwakukho uDaniel wayenexhala malunga nabantu bakowabo. Ngokuba wayefunde umprofeti uYeremiya waze waqonda uba uYeremiya wayethe baya kuba sekuthinjweni amashumi asixhenxe eminyaka. Waze ngoko wabona ngoko ukuba babesele besekuthinjweni isithuba samashumi amathandathu anesibhozo eminyaka. Ngoko wazi ukuba ixesha lalisondele. Ngoko abekela bucala wonke umsebenzi wakhe, wehla njengoba kwakunjalo yonke imfundo yemisebenzi yakhe emihla ngemihla. Wabhekisa ubuso bakhe kuThixo wambatha izirhwexayo nothuthu wangena ekuzileni nasekuthandazeni ukuze abe nokuqonda ukuba laliya kuba nini na elo xesha. Ngoko siyafumanisa njengoba sele ndicacisile ngaphambili. Awunakhe uyijike laa nto ibheke ngapha kancinane iphiko lomoya. Mininzi kakhulu noko undenza ndibe sishoto. Ngoko enkosi mzalwana. Ngoku sifumanisa ke ukuba uDaniel wayefuna le nkcazelo ngenxa yabantu bakowabo. Yaye ndiyacinga ukuba uDaniel ekufunde nabaprofeti abangaphambi kwakhe wabe enolu hlobo lokuqonda kuba wayesondele esiphelweni waze wafuna uThixo ufumanisa ukuba sasisondele kangakanani na isiphelo. Ngoko ndiyacinga ukuba siyathetheleleka ngenxa yokubona ukuba sisesiphelweni sendlela ngoku sambethe ingeziso ezirhwexayo nothuthu koko sijule kude izinto zehlabathi namaxhala ethu obomi size sifunisise uThixo ufumanise uba nguphi na lo mhla wonyaka esikuwo ngokuba siyabona ukuba sisekupheleni ke ngoko ukuze ibandla lizile lithandaze lihlale lilungile. Kungoko ndizama ukuthabathela kum ndingazi ukuba mandiyicacise njani na ngokuba ndidlule thuba ngalinye ndathi ezaveki zimashumi asixhenxe zikadaniel ngoba bendingaziqondi yaye kungoko ndithabathele kum ngoku ukuzama ukuyicacisa yaye ndiyakholwa ngoncedo lwenkosi uba ndinokwenza oko ngobabalo lwakhe ukuyizisa kwindawo ukunibonisa ukuba sisondele kangakanani na ekuzeni kwenkosi. Ngoku uDaniel wayekwisithuba nje seminyaka emibini ngoko siyafumanisa ukuba wathi esemthandazweni ingelosi uGabriel wangxama ukuya kuye engamcaciseli nje kuphela ukuba kunini napho abantu bakowabo babeya kuphuma ekuthinjweni koko kananjalo konke okwakumiselwe abantu bakowabo konke okwakushiyekile ngokubhekisele kubantu bakowabo. Wathi ziveki ezimashumi asixhenxe ezisaseleyo kumaJuda. Ngoko siyafumanisa ukuba wayenenjongo entlantlu ntandathu enye yayo yayikukupheliswa kwesikreqo nokuqinwa kwesono ukukanyagushelwa kobugwenxa ukuzisa ubulungisa obunaphakade ukutywinwa kombono nomprofeti nokuthanjiswa kwengcwele kangcwele. Sithe sathabatha kwintsasa yecawa epheleleyo uDaniel ekwimeko yakhe apho ezantsi ethandaza ngokuhlwa kwecawa epheleleyo sakhupha izibhalo ukuze abantu babe nokuzifunda bakufika emakhaya. Nizifundile? Nizithandile phofu? Ndiyamangalisa. Ngoku injongo entlantlu ntandathu kwaye siyafumanisa ukuba kule njongo iyeyesithandathu ukuthanjiswa kwengcwele kangcwele. Sifumanisa ukuba ingcwele kangcwele yahlala imele ibandla umnquba yaye into yokugqibela eyayimelwe kukwenziwa yayikukuthanjiswa kwengcwele kangcwele. Lo ngumnquba wemillennium ayawuthi ahlale kuwo ngemillennium. Ngoku namhlanje ngoku sisondela ekubeni yintoni na amashumi asixhenxe eveki yaye le yindawo ebaluleke kakhulu iveki ezimashumi asixhenxe. Ngoku siyazi ukuba izibhalo azinakuxoxa zinyanzelekile ukuba zibe yinyaniso kwaye ukuba le ngelosi uGabriel yeza yaxelela uDaniel ukuba kuya kubakho kuphela amashumi asixhenxe eveki ezishiyekileyo le amaJuda. Ngoku singaphindisela oko kwiintsuku ezintandathu okanye kwiveki eneentsuku ezisixhenxe kodwa esiprofethweni ihlala njalo inikezwa ngemizekeliso ke ngoko ngaphandle kwamathandabuzo kukuthi ekuhleni kuso sonke isigaba kubekho amakhulu aphindwe ngamakhulu abantu izifundiswa amadoda nobuchule ezama ukucacisa ukuba ezi veki zimashumi asixhenxe beziyintoni na yaye ndifunde iincwadi ezininzi ezinezikuthethayo malunga naloo nto. Yaye ndinombulelo kakhulu kumnumzana uSmith webandla lama-Adventist ngezakhe imbono. Ndinombulelo kakhulu kugqirha Larkin ngeembono zakhe. Ndinombulelo ongazenzisiyo kuzo zonke ezozifundiswa zibalulekileyo ngeembono zabo malunga nale nto. Yaye ekufundeni okwabo oko kundinika ukukhanya okuthe chatha ngakumbi kuze ndibe nokufumana indawo apho ikhangeleka ngokungathi iyiyo khona. Kodwa ukufumanisa imbono endicinge ukuba ndingathanda ukuzicacisa ndiye ndaphengulwa incwadi enkulu yezinto yinto i-encyclopedia yexesha ukufumanisa ukuba uxesha ubethetha ntoni na Yaye siyafumanisa ngapha ukuba sinexesha, ixesha nokwahlulwa kwexesha. Yintoni ixesha? Yintoni iveki? Ngoku ngoku akuma wakamathathu eminyaka, makhulu amane namashumi amathathu eminyaka eyadlulayo, ukusukela ekwenzeni koku, ukusukela ekubeni uThixo waqalayo ukusebenza ngamaJuda. Ngemininzi-ninzi iminyaka eyadlulayo, uDaniel wayengo-BC, elo xesha ke yayingu-BC wamakhulu amahlanu amashumi amathathu anesibhozo. Amakhulu mahlanu amashumi amathathu anesibhozo eminyaka ngaphambi kokristu ekuthetheni kwakhe le nto malunga nexesha, ixesha nokwahluka kwexesha. Kwaye amashumi asixhenxe veki, khangela bomashumi asixhenxe veki ayeya kuba fikisa phi na, kuba wayesesebhabhiloni kumashumi asixhenxe veki. Ukanti uThixo wayemxelele ukuba yayilelo xesha kuphela elalimiselwa abantu bakowabo. Ngoku ibandla lam eli liyazi ukuba kuyo yonke iminyaka bendihleli ndinixelela ukuba uba nifuna ukwazi uba luphi na usuku lweveki, khangelani kwisalathi zintsuku ikhalenda. Kodwa ukuba ufuna ukwazi ukuba liliphi na ixesha esiphila kulo, khangela kumaJuda. Nantso kuphela into echaza ixesha ekhoyo, uThixo wabela hayi amaxesha kwintlanga. Kwakungekho sithuba sithile sexesha. Yaye nako apho ndicinga ukuba ababhali abaninzi ababalulekileyo bayiphixanisa khona, abezama ukubhekisela oku kumaJuda nakwintlanga ngenxa yokuba yathi abantu bakowenu. Kodwa yayithetha noDaniyeli hayi ibandla, abantu bakulo Daniyeli amaJuda. Ukuba yayithetha ibhekisa kwibandla, awunandlela unokuyenza inxibelelane kuyo. Usemva kakhulu, kwakusekungaphambi kwakho nokuza kukaKristu ingaphela kulo naluphi na uhlobo lweveki zesiprofethi ofuna kuyifaka kulo, sele zaphelayo. Kodwa yayithetha kumaJuda ke ngoko amaJuda ayiwotshi kaThixo. Niyakhumbula apha ungekudala kwithuba elidluleyo xa umzana Ackenbright waseCalifornia usekela mongameli wombutho wezizwe ngezizwe osomashishini beFull Gospel wafika endlwini yam wandizisela ikhasethi, kwayayingelo khasethi koko umfanekiso ohambayo webhanyabhanya abawubiza imizuzu emithathu kubethe iinzulu zobusuku owawuthatyathwe kuphando lwenzululwazi. Ndathi ndakuwabona loo maJuda ebuyela ekungeneni, ebuyela engena eJerusalem, ndehla ndeza apha emnxubeni, ndaze ndathi ndiziva ngathi ndifumene ukuguquka ngokutsha. Abaninzi benu bayayikhumbula loo nto. Ndathi ukubona nje loo maJuda ebuyela, Yesu wathi kuMateyu isahluko sesine, xa nithe nawubona umntu womkhuhane udubula, niyazi uba manilindele ntoni na. Yabona, amaJuda ayibuyela. Ngoku ndinezinto ezimele ukukuthethwa endizibhale apha, ndingathanda ukungena kuzo. Ngoku ndiza kuthatha ixesha ukuze nawe ube nako ukuzibhala. Ngoku yonke le nto yenzeka, ezi zinto ngoku thina kweli xesha siphila kulo ngoku, konke okwenzeka ngamaJuda akukho nto idibanisa nebandla. Konke nantoni na ukusukela kwizithilelo isahluko sesithathu ukubheka kwesishumi elinethoba, akunayo nanye into yokwenza nebandla. Awunakuyenza iphume ngendlela eyiyo, ayikho nje kwaphela. Ngoku ndifuna ukucacisa ukuba oku ndikufumene kanjani na. Ngoku ebhodini abaninzi benu bayakubona ukuba ndinento ezotyiweyo, amaxesha ahlulahluliweyo, indlela yokuthi ngayo ukuze ekubeni sisithuba esingenanto, ukuze kube nokwenziwa ukuba wonke umntu abe nokuqonda. Iya aninakuyibona ningasemva, ndiyaqonda imibhalo emincinane kakhulu. Yaye sisandla sikabheki eso ndicinge, kwaye laa mfanekiso bendinombi kunalowa, kodwa ubheki wazoba lowa womfuselo wephupho likaNebukadinetsare. Yaye ndibona ungathi ukhangela ngokwentombazana ubheki kunokuba bunokuba njalo kwindoda. Kodwa nanjani na uya kuyivelisa ingcaciso esiyifunayo. Ngoku ukuba sifunda eBhayibhileni uba kwakho amashumi asixhenxe eveki ezazimiselwe abantu, ngoku oko akunanto uyakwenza nebandla. Iiveki ezimashumi asixhenxe azinanto uyakwenza nebandla. Uba uyaqaphela apha etshatini, ndinaso isigaba sebandla siphakathi kwaloo mashumi asixhenxe eveki. Sinaso ngapha umzalwana othile ezantsi eGeorgia osifumenele yona ngapha ngoku besiqhubela phambili nesigaba sebandla. Yaye siqinisekile ukuba sinokuqonda ukuba kuthetha ntoni na oku. Obu bumhlophe busebandleni apha buthetha ukuba konke oko kwakuba postile, ukuze ke ngesigaba sesibini sebandla babe nemfundiso yamaNikolao, okanye babe nemisebenzi yamaNikolao yayingekabiyo mfundiso. Isigaba sesithathu sebandla iba yimfundiso, ukuze kwisigaba sesine sebandla yenziwa umbutho, yazi yakongamela ngokwasecaweni kubuphapha beRoma ukuze kwisigaba sesinesebandla yayizigaba zobumnyama ezo. Uyaqaphela bonke ubumnyama obuphaya bumele ubuNikolao okanye ubuRoma. Le ndawo imhlophe imele umoya oyingcwele ibandla, kwaye njengoba kwakunjalo ekuqalekeni kwexesha likapawulos ongcwele lilonke ixesha ibandla lobupostile lalizaliswe ngumoya oyingcwele. Saze zaqala ukungena izihandiba, saze ekugqibeleni zamanyana zenza ibandla elitsha ngokupheleleyo ngeliya. Yali bandla nje elincinane elatshiswayo laxulutywa ngamatye kondlwa ngalo ingonyama nayonke enye into. Kuhlaziyo kwafika uLuther kwakhanya ngokuthe nywi, uyabona. Ngemihla kaWesley kweza okunye ukukhanya okuthe chatha. Kodwa kwisigaba sokugqibela sebandla esi, isigaba sebandla sobuNikolao, seso sigaba thina esi asibobuNikolao koko yiLaodike, naso isigaba esiphila kuso. Uyakuqaphela ukuba kukho kukhanya kuninzi kakhulu. Omnye umntu ekuboneni kwakhe umzobo waloo nto uphaya phezulu wathi uhlasekile mzana uBranham ngalo mhla mkhulu wokhanyiso. Ndathi ndiyaqikelela xa sele kuhluziwe, loo nto ayenza inkqubulungisa kuloo nto. Xa uthe wafumana abo basulungekileyo ngenene entliziyweni bezelwe ngokutsha ngomoya, khumbula esi kuphela kwesigaba sebandla apho uKristu wathi wakhutshelwa ngaphandle kwebandla lakhe buqu kuzo zonke. Sinovumo olukhulu, kodwa ngaba sinento na kuvimba? Nantso into esithetha ngayo. Ingaba uKristu sebandleni ngenene? Iya kubalela bambalwa ngokukhulu. Ngoku masidwelise ngokuphandle amashumi asixhenxe veki sikaDanieli. Ngoku ndisenokhe ndiphinde apha kwakhona. Balungiseleli bendaba ezilungileyo, ubani ivumelani nale nto? Kulungile. Zahlulahlulwe ngezithuba zexesha ezithathu njengoba sifumanisa kuDanieli esethoba, zizithuba zamaxesha ezithathu. Okokuqala, isithuba seveki esixhenxe uze amashumi amathandathu anambini, oko kuthetha amashumi athandathu anesibini, uze kulandele isithuba seveki enye. Zahlulwe zazithuba zamaxesha ezahlukeneyo ezithathu. Ngoku ndibeke yahlulahluliwe apha ebhodini. Isithuba sokuqala, isithuba sesibini, ukuze ngokuqonda kwam ngevangeli ngomoya oyingcwele, kukuba ngexesha lesiphelo uThixo uyabuyela kwakhona kumaJuda. Ngoku siyazi ngazo zonke ivangeli ukuba uPawulos wafundisa nabanye ukuba uThixo uyabuyela kumaJuda kwakhona. Ngengoko ukuba uzabuyela kwakhona kumaJuda, singakubhekisela njani oko kwixesha likaDanieli? Simelwe kukubhekiselela kwesi sigaba sokugqibela, kwaye kusemva kokuba ibandla lentlangase limkile. Kuba usebenza ngo-Israyeli njengesizwe, kuthi ngomntu ngamnye. Ngoku ndinemibhalo apha endiyakuthanda ukunifundela yona njengokuba siqhubela phambili. Ngoku kuthabathela ekuphumeni kwelizwi lokuba ibuyiselwe yakhiwe iYerusalem, oko kukuthi kwangoweshumi elinesine umhla kuMatshi. Ukuba kho abafuna ukuyibhala kuni kwisiHebhere, uyakuyifumanisa ukuba ibizwa ngokuba ngu-NISAN, uNisan, othetha uMatshi. Umyalelo wakhutshwa ngomhla weshumi elinesine kuMatshi ngo-BC 445. Umyalelo waphuma ukuba kwakhiwe ukubuya kwakhiwe itempile. Ngiyayiqonda njengobana khe nazifunda izibhalo bantu. Yade yagqitywa yathabatha 49 eminyaka ukuba igqityezelwe itempile neso sixeko ukuba yakhiwe ngokutsha. Yaye njengoba iBhayibhile ityhila apha uDanieli ethetha okanye ingelosi kuDanieli ukuthi indonga yaye iyakwakhiwa phakathi ekucuthekeni kwamaxesha, yaye abaninzi bakhumbula ekwakhiweni kwayo ngokutsha babephethe izitena zesamente ngesinye isandla nekrele ngesinye ukugada utsha, yaye iyakwakhiwa ekucuthekeni kwamaxesha. Ngoko naku apho ndifumene khona loo nto, ndifumana khona iintsuku zam. Ngoku sinesibini isithathu sekhalenda ezahlukeneyo. Sibuyela emva kwisalatha zintsuku sakudala senkwenkwezi, size sifumanise ukuba kwikhalenda kaJulius kukho 365 sosuku enyakeni. Loo nto bayibala ngokudlula kukaSardis neenkwenkwezi ezahlukeneyo, njalo njalo, bayibekela ixesha ngolo hlobo. Ngoku sifumanisa ukuba kwisalatha zintsuku samaRoma esiphila phantsi kwaso ngoku 365 entsuku enyakeni ngekhalenda. Kodwa kweya amaKristu okanye isalathe zintsuku sesiprofeto, sifumanisa ukuba kukho kuphela amakhulu amathathu anamashumi amathandathu entsuku enyakeni. Ngoku usenokumangaliswa ukuba ivele njani nale ndideko. Ngoku oku ndinokukuthetha nje njengokuthethwa ndimbuqu. Yakholwa ukuba kudala ngaphambi kwentshabalalo kanogumbe, kudala ngemihla kaYobhi njalo njalo, ukuba babaligcina ngeenkwenkwezi ixesha kwaye siyaqonda ungenjalo kudala ngaphambi kwelo xesha uba ihlabathi lalimiinkqo. Kwaze kwathi ngesono somntu ukubhuqwa kwehlabathi kwaye lathambeka kwafika izikhukula, kungoko sineemfumba ezinkulu zomkhenkce nezinto ezinjalo. Nakuwo onke amantla namazantsi omhlaba kuzalise umkhenkce, siyayazi loo nto. Kwaye umhlaba awumanga ngokuthe nkqo, uhleli uthambekile. Loo nto yaligungqisa ukusuka apho inyanga neenkwenkwezi apho zazikhangele khona yazi yazibeka kwindawo engeyiyo ngoko, okanye wangena banako ukugcina ixesha ngazo kwakhona, ngoba lihleli lisindana icala, lihleli lithambekele ngemva. Ngoke alinakubetha kwezo nkwenkwezi ngexesha elinye ngokuba liphume kwindawo yalo kwezo nkwenkwezi. Niyaqonda? Ndiyakholwa ukuba kwenzeke loo nto, linyame ngemva kuloo meko. Yaye loo nto ibonisa kuphela ukuba esi sisithuba sexesha. Niyayibona? UThixo akanazinto ziphume kwiindawo zazo. Uliyeke nje ukuba lihambe lolo hlobo kwexesha elincinane. Yaye ndikholwa ngenene ukuba loo nto yenzeka. Kwaye kule mihla ukugqibela kulapho uThixo azawutyhila ezimfihlelo kwibandla. Akazange ayenze loo nto ngaphambili. Yaye isizathu sokuba abe akazange ayenze kukugcina ibandla likhangele lithandaza lonke ixesha, lingazi uba yayiya kufika nini na. Kodwa ukhumbule kuDanieli 12 yathi abanengqiqo baya kuyiqonda ekugqibeleni kulo mhla wokugqibela. Yabona? Yayinikelwe kuye umoya wobulumko ungena ebandleni ukuze akwazisa ibandla ngesityhilelo sikamoya oyingcwele, ungenisa ibandla uze utyhile ukuba nguphi na umhla esiphila kuwo. Kanye ngendlela enye uGabriel aweza ngayo kuDanieli, umoya oyingcwele uza kwibandla ngemhla wokugqibela, uza kutyhila ezi zinto zinkulu zinzulu ziyimfihlelo. Niyaqonda ngoku? Ngoku loo nto ingawungquba ukhuphe ecaleni laa nyaka wenkwenkwezi okanye unyaka kaJulius ikhalenda. Yabona? Unyaka oqingiweyo. Ngokuba ihlabathi lithambekile, siyayazi sonke loo nto ngokusuka ekufundeni esikolweni, kwaye lilonke lingaphandle kwendawo yalo. Ngoke zona ezo nkwenkwezi azinakudlula ngokulandelelana kumgca wehlabathi ngaxesha linye. Ngoke ikhalenda yamaRoma iyaphosisa nayo, ngoba unawukwazi ukuzihlanganisa iintsuku. Zininzi kakhulu izinto nje bendinokuzithetha kanye kule ndawo. Esifumanisa ukuba nkqu ngendalo ngokwayo iyasifundisa ukuba kukho amashumi amathathu entsuku ngokuchanekileyo kuphela enyakeni. Ngoku masithathe ezityhilelo apho siza kuthi size ngapha ngemihla abaprofeti ababini. IBhayibhile ithe baprofeta 1260 entsuku. Ngoku uba unokuthatha ikhalenda yenkwenkwezi ngokuqinisekileyo engayiphosa ngokukhulu ukusukela ekubeni iminyaka emithathu enesiqingatha sonyaka, uthabathe ikhalenda yamaRoma esinayo namhlanje ingayiphosa ngokude kakhulu. Kodwa ukuba uthatha ikhalenda yesiprofeto ngokuchanekileyo 1260 entsuku, ingamashumi amathathu entsuku enyangeni. Yabona? Sinamashumi amathathu entsuku ngezinye inyanga, amashumi 31 kwelandelayo, amashumi 28 kwezinye. Yabona? Siphixane nje sonke. Kodwa uThixo akanamajingi qhiwu amahlandinyuka phambili nasemva, uchana ngokuthe ngqo ngokufanayo. Ewe mhlekazi, ngokuchanekileyo into enye amashumi 3 entsuku enyangeni, hayi amashumi 31 ize ibe ngamashumi 3 okanye enye into. Yabona? Kodwa yonke loo nto yenziwa kubuchulo obukhulu bukaThixo ukugcina ibandla lilindile lithandaza, lihleli lilungile, iingubo zenu zihlanjwe egazini lemvana. Kodwa ngale mihla yokugqibela wabeka ngedinga. Ngoku siyabona ukuba siphila phi na. Ngokukhumbula injongo, eyona njongo iphambili kukwenza oku. Ngoku kuba kwakho isixhenxe, khangela ngokuchanekileyo zintsuku ezingama49 iminyaka ngama49 gxebe kwithuba lokwakhiwa kwetempile. Izixhenxe ziveke zisixhenxe zisiprofeto, iveke zisixhenxe kuba zisixhenxe iveke ezimiselwe itempile ukuba kubuye kwakhiwe itempile. Yakhiwa ngokuchanekileyo 49 iminyaka. Ngoku sinayo intsingiselo yexesha leveki, kuba iBhayibhile itshilo ingelosi yatsho kwathabatha iveke ezisixhenxe ukuya ekwakhiweni kwetempile. Yaye yayingama49 ngokuchanekileyo iminyaka ukwakhiwa kwetempile, ukusuka kumatshi ngowe14 uye kuBC isihlanu makhulu mahlanu mathathana nesibhozo yade itemple yabuyiselwa kwakhona izitalato zabuyiswa ngamashumi amanani ethoba iminyaka ngokuchanekileyo ngoko sifumana ntoni ke sifumana ntoni ke kuba ukuba iveki ezisixhenxe zithetha amashumi amanani ethoba iminyaka ngoko iveki enye ilingana neminyaka esixhenxe ukuze ke isixhenxe isiphindo kasixhenxe ibe ngamashumi amanani ethoba chanekile loo nto nantso ke ke ngoku akusekho ukuqikelela malunga naloo nto
We know now that
siyazi ukuba iveki nganye ithetha iminyaka esixhenxe uyiqondile masithethe kunye iveki enye ilingana neminyaka esixhenxe ngoku siyazi ukuba siyiqondile iveki enye iminyaka esixhenxe naku apho sikho kanye kule ndawo iveki yokuqala ngamashumi amane anethoba eminyaka ukuze kubuye kwakhiwe itempile ngoku lo mgca uphezulu apha umele isizwe samajuda njengoba sinqumla lixesha nje eli lithi lakuza kufika apha ezantsi liphele kwisizwe samajuda liye kungena kwixesha lentlanga lize linyuke kwakhona libambe uisrayeli liqhubele phambili ngoku iintlanga zange zabelwe kwaxesha kwathiwa nje lixesha lentlanga aye siyafumanisa noyesu akazange azimisele xesha ngoba sifumanisa ukuba apha kuluka amashumi abini nesine wathi bayozinyathelela phantsi iindonga zeyerusalem kude kube zintlanga mandicaphule loo nto ndiyicaphula nje ngokuphuma intloko makhe ndiyifunde ngoba iya kuba lapha ekhasethini kwaye sifuna ukuqiniseka ukuba siyifumana ngokukuko kulungile ukuba ufuna ukutyhila kunye nam kuyo kuluka ungcwele amashumi abini nesine ndikufundisise ngokucacileyo oku ngokona kungcono bendinako bawe ngohlangothi lwekrele bathinjwe bantu wathetha ngaye ngamajuda oko yayikukuchithwa kwetempile ngo-AD 70 bathinjwe basiwe kuzo zonke iintlanga ngokukhumbula abasayi kusiwa nje ezantsi ebhabhiloni bengasayi kusiwa nje ngaphesheya eroma koko kuzo zonke iintlanga naku apho akhoyo amajuda namhlanje kuzo zonke iintlanga neyerusalem inyathelelwe phantsi izintlanga ade azaliseke amaxesha entlanga ngoko likho ixesha elabiweyo kodwa kukho mntu waziyo ukuba oko kuya kuba nini na yabona kuyimfihlelo yabona ixesha lentlanga kodwa amajuda ngoko sinakulazi ixesha ngaloo nto ibandla nokuba likrekre na okanye nangokuba liqhubela phambili na okanye nokuba yintoni eliyenzayo awunakuqonda ngaloo nto ngoko kukhangela kumajuda nantso ikhalenda yexesha niyayibona uthixo abela ngokuchanekileyo umhla iyure nexesha kodwa akazange ayenze loo nto kwintlanga wayenza kumajuda ngoko masikhangele kumajuda ngoko siyakubona ukuba siphina thina ngoku iveke sixhenxe yayingamashumi amanani ethoba iminyaka siyifumene ngokucacileyo ngoku ukuba iveki enye yiminyaka esixhenxe ngoku sixelwe ukuba ukusukela ekuphumeni komyalelo ngoku nantsi apho ingena khona inkathazo ngoku sixelwe ukuba kuthabathela ekuphumeni kwelizwi ukuya ekwakhelweni kukamesiya isixeko umesiya ke yayingukristu kakade uya kuba ziveki ezimashumi asixhenxe namashumi amathandathu nesibini eveki loo nto yenze amashumi amathandathu nethoba eveki yabona kulungile isixhenxe ke xa usiphinde ngamashumi amathandathu nethoba senza amakhulu amane anamashumi asibhozo anesithathu eminyaka ngoku niyayithatha niyibhale uba ndifuna ukuba ndiphinde ndiyiphinde ndingavuya ukuyenza loo nto ngoku sixelwe ukuba ukuthabathela ekuphumeni kwelizwi ukuya ekakhweni kwesixeko ukuya kumesiya kuya kuba sisixhenxe isixhenxe sesokuqala kanye apha iveke sixhenxe namashumi amathandathu anesibini senza amashumi amathandathu anesibini edibene nesixhenxe enza amashumi amathandathu anethoba iveki isixhenxe xa usiphinde ngamashumi amathandathu anethoba siyakwenza amakhulu amane anamashumi asibhozo anesithathu eminyaka ngoko ke ukuya kumesiya ngoku siyenyuka siza kule ndawo ngoku siyenyuka siza kule ndawo kude kube kumesiya kumele ukuba kube ngamakhulu mane anamashumi asibhozo anesithathu eminyaka amakhulu amane anamashumi asibhozo anesithathu eminyaka ngoku uyesu umesiya wangena kwisixeko sejerusalem ekhwele ngoloyiso kumqolo wemeyile emhlophe ngecawa yamahlamvu ngoepreli owesibini ngo-AD 30 uyesu wangena ekhwele eyerusalem ngecawa yamahlamvu ngo-AD 30 Kengoku, ngoku, ukusukela ngo BC, wamakulamane, mashumane nesihlanu, ukuya ku AD, wamashumane amathathu, ngokuchanekileyo ngamakhulu mane anamashumi asixhenxe anesihlanu eminyaka. Kodwa njengokuba sele sibonile ukuba iveki ezimashumi mathandathu anethoba zenza amakhulamane anamashumi asibhozo anesithathu eminyaka, ngoku nako apho ingena khona inkathazo kule ndawo kanye. Yabona sisele lokuphela luphawu lweBhayibhile apha ixesha ngamakhulu amane anamashumi asixhenxe anesihlanu eminyaka kuphela kwaye eneneni oko ngamakhulu mane anamashumi asibhozo anesithathu eminyaka umahluko kube iminyaka esibhozo ngoku uThixo akanakuyenza iphosakale ukuba uthe kuyakuba zintsuku ezinga zintsuku ezinga ukuba uthi ingaka ingaka ngoko ke siza kuthini ngoku uBC 475 ukuya ku-AD 30 leyo iminyaka kaJulius yobungcali benkwenkwezi ethetha amakhulu amathathu anamashumi mathandathu anesihlanu nesiqingatha semini kuwonga mnye kodwa xa sithe sazidoba ezo ntsuku sizisa kwikhalenda yethu yesiprofeto ngoku mandime kanye kule ndawo komzuzu nje ukuze ndibe nokwazi ngaphandle kwawona waphina amathandabuzo bendingenakuthetha loo ndawo ibenye nje kuphela ndingayithatha ndiyikhuphe kwizibhalo ziphela ndiniqondakalisele ukuba iintsuku ezixhenxe seso sixhenxe iveki enye iminyaka esixhenxe ebhayibhileni bendisandula ukuyihlanganisa apha kwizityhilelo esahluko seshumi elinesithathu okanye isahluko seshumi elinanye nomqolo wesithathu awu baprofeti bayaprofeta iwaka leminyaka elinamakhulu amabini anamashumi athandathu eentsuku oko ke kusembindini weveki yokugqibela amajuda ngoko bayanqanyulwa kuze kungene iamagedon ngoko ke uba kunjalo iyo leyo kwakhona ngokuchanekileyo ngamashumi amathathu eentsuku enyangeni yabona ngoko asingomashumi amathathu ananye entsuku namashumi amabini anesibhozo entsuku njalo njalo ngokuchanekileyo ngamashumi amathathu entsuku enyangeni xesha ngalinye ikhalenda yethu yesiprofeto isizisa kumakhulu amathathu aneentsuku ezingamashumi amathandathu njengoko sisebenzisa ngoku ezibhalweni sinamakhulu amane anamashumi asibhozo anesithathu ngokuchanekileyo yiyo leyo amakhulu amane anamashumi asibhozo anesithathu apha kanye sisiqondakalisa ngokuchanekileyo isiprofeto siyinyaniso ngokupheleleyo kuba ukusukela kwixesha lokuphuma kwakhiwe itempile kude kube sekutshatyalalisweni ngethuba bathi bamalangalo uKristu bambulala ngo-1833 ekubulaweni kwakristu ngokuchanekileyo ngamakhulu mane anamashumi asibhozo anesithathu eminyaka ngoku kusukela ekuphumeni ngomyalelo kuya ekwakhiweni kweyerusalem kwabalelwa iveki esisixhenxe nto leyo yayithetha amashumi amane anethoba eminyaka kwaye amashumi amane anethoba eminyaka abetha ngokuchanekileyo ke ukusukela ekwakhiweni ngokutsha kwetempile kuya kumesiya ingamakhulu mane anamashumi amathathu anesibhozo eminyaka ngoko amakhulu mane namata amakhulu amane anamashumi amathathu anesine eminyaka ukuze amakhulu amane anamashumi amathathu anesine aphindwe ngamashumi amane anethoba enza ngokuchanekileyo amakhulu amane anamashumi asibhozo aneminyaka emithathu ichaneke ngqo ngokuchanekileyo namhlanje umhla nomhla amen nantso ke umesiya ukumkani oselula uyakuza yabona amashumi alithoba anethoba aphindwe kasixhenxe ngamakhulu amane anamashumi athandathu anamashumi asibhozo anesine eminyaka ngokuchanekileyo ichaneke ngqo ke ngoko siyazi ngokugqibeleleyo siyazi ngokuchanekileyo ukuba eso sibhalo sinyaniso siso esi kodwa uyabona zonke ezi xa uThixo alitshabalalisayo ihlabathi langaphambi konogumbe ngamanzi waze watshintsha ukubalwa komhla ngokwezinto ezisezibhakabhakeni waze wavumela amaroma ukuba angene enze esawu isilatha zintsuku esibetha sitsibe njalo njalo yaye ndiyaqikelela kubanquni encwadi enkulu echaza ngezinto into apho bendifunda khona masithi ikakade umzalwana uKen Collins ingaba ukho kwesakhiwo ngale ntsasa Kenneth Collins uyakhumbula ngoku uyawandithumela la mfumbo yencwadi ezinkulu i-encyclopedia uyayikhumbula loo nto wandithumela phaya ngaphesheya phantsi umthwalo wonke wazo ndacinga yintoni nineni enokwenziwa liqaba elinjengam ngazo zonke ezo zinto uyazi inkosi yayikukhokela Kenny kulapho ndiyifumene khona inkcazelo kanye ngokuphuma kuloo ncwadi ichaza ngezinto into indala ixesha yaye bendiyifundisisa nobheki uyayisebenzisa esikolweni sakhe ndinazo phaa ezantsi kwigumbi lam lokufundela ezantsi kwigumbi lam langaphantsi komgangatho osezantsi sasehla sayapho sayifumana sathi silapho sayijonga sayifumana ngokuchanekileyo kuzo zonke zalatha ntsuku nexesha elakhe lakho yabona ngoko siyifumene yiyo leyo ngokuchanekileyo amakhulu amane anamashumi asibhozo anesithathu eminyaka ukusuka ekuphumeni komyalelo ukuya ekubuyisweni kwesakhiwo kwathi kwali xesha lenkosana umesiya ukuba ibe yaliwe oko kwenza ngokuchanekileyo amakhulu amane anamashumi asibhozo anesithathu seminyaka ngokwekhalenda Ngoku uyabona sisebenza kwale kalenda inye ngokuchanekileyo ngapha. Ngokuba uba uThixo wasebenzisa esi salatha zintsuku apha, ngoko umele ukusebenza ngalo lonke ixesha eBhayibhileni. Ngakunjalo uThixo akaguquguquki. Ngoko ukuba iiveki ezisixhenxe zazingamashumi anethoba eminyaka, iiveki ezisixhenxe kwakhona zingamashumi anethoba eminyaka, iveki enye iminyaka esixhenxe, uyabona? Ngoko oko kuyenza ichaneke nje. Kwaye ukuba ibethe ngokuchanekileyo ngokuthe ngqo apho, iyakubetha ngokuchanekileyo ngokuthe ngqo kwakhona. Amen.
Oh, my.
Oh, bethu. Loo nto indenza ndithi phatsha kakhulu. Oh, ndiyakuthanda. Ndiyakuthanda ukwazi uba yintoni endithetha ngayo. Ndiyayithanda loo nto ngokuba njengoba umfo wakudala watshoyo ezantsi phaa eKentucky kum wathi ndiyakuthanda ukuva umntu othile ethetha xa iyazi into athetha ngayo. Ndathi ndithanda njalo kwam. Wathi nanko undonakele kuni bashumayela, niyazi into endithetha ngayo. Ke ndathi ndiyayithanda loo ntetho yakho malunga naloo nto. Kodwa zikho izinto ezithile esaziyo kuzo ukuba sithetha ngantoni na. Njalo loo nto. Ndiyazi uba ndizelwe ngokutsha. Ndiyazi uba ndiphuma ekufeni ndangena ebomini. Ndiyazi ukuba kukho uThixo ngokuba ndathetha naye. Naye ukhe wathetha nam, wathetha nam, wathetha nabanye, wandixela malunga nabanye kwaye ndiyazi uba unguThixo. Njalo loo nto. Waba nokubeleka ngokuba ehle avumele ukuba ndithabathe umfanekiso kunye naye apho inzulwazi yehlabathi ingena kuyiphika loo nto. Ndize ndityhile ngapha esibhalweni ndibone ukuba oko ngokuchanekileyo kukuzalisekisa esi sigaba sebandla. Ngokuchanekileyo oko kwenzekayo. Ukuze ndazi ukuba silapha. Amen. Ngoku sisenokuba sifundanga, sisenokuba singobantu babhabhela phezulu nezinto ezinjalo. Sisenokuba singobantu babekekileyo kodwa siyamazi uThixo. Siyamazi ngenxa yokuba ukho umoya oyingcwele, uyabona? Yaye uyangqina ilizwi nelizwi ngesibhalo. Ngoko ke siyazi uba yinyaniso leyo. Siphila kwimihla yokugqibela. Ngoku apho khumbula ngoku ukuba lo nyaka wesiprofeti wamakhulu amathathu anamashumi amathandathu entsuku enyakeni, khangela kuyo yonke enye into. Indalo kuba abanye benu bangaqonda nkuna kubafazi njalo njalo, yabona? Amashumi amathathu entsuku ibone nje yonke indalo imiswe ngolo hlobo, yabona? Hayi amashumi amathathu ananye, amashumi amathathu anesibhozo okanye enye into, ingamashumi amathathu entsuku ngokuchanekileyo kunyaka ngamnye. Nantso ikhalenda yesiprofeti ngokuchanekileyo ngamakhulu mane anamashumi asibhozo anesithathu entsuku. Naku apho sinesibonakalaliso esichanekileyo sesiprofeti. Amakhulu amane anamashumi amane anesihlanu eminyaka ngaphambili. Ayengachanekileyo ngokuyinene. Ngoku yonke loo nto yayiprofetiwe ukuba iyakwenzeka. Ukuze ke ezo veki zingamashumi asixhenxe zibe azange zenzeke ngoko. Ngoko zaziyekelwe imihla yokugqibela ngoku. Ngoku bazalwana bam bakwamoya, ngoku bazalwana bam bangamangqina kaYehova, niyaqaphela. Niyazi uba ikhulu elinamashumi amane anesihlanu amawaka livela phi na? Niyazi uba yavela phi na yonke imimangaliso emikhulu yesityhilelo? Ngaphaya kwisigaba samaJuda, hayi kwesethu. Akukho nto ibhalwe kuso, libandla nje lilungiselela ukuphuma. Ngokuqinisekileyo ngamandla kaThixo senza imimangaliso, nokuthathela phezulu izinto ezininzi, siyayazi loo nto. Kodwa eyona nto yenene yayilapha isiya kumaJuda. Ndithetha ukuthi awenene amandla asebenzayo usetyenzwa kwemimangaliso. Ikhulu elinamashumi amane anesihlanu amawaka aliveli phaya. Bangaphaya, abaveli kwisahluko sesithathu, bangaphaya ezibhalweni phambili. Ke ngoku siyabona ukuba yonke le nto yayimelwe kukwenzeka yayingekho ngeli xesha leveki yamashumi asixhenxe, iveki yokugqibela. Ngoku ukuba basele bewafumene amashumi amathandathu anethoba eveki baze baziphila ngokuchanekileyo ngendlela uThixo wathi bayakwenza ngayo, yaziyenzeka ngokuchanekileyo ngendlela wathi uThixo iyakwenzeka ngayo, ngoko inye iveki esaseleyo ethenjiswe kumaJuda. Ngoku bazalwana zilungiseleleni nje, yabona? Yabona? Phulaphulani indlela esisondele ngayo. Iveki yokugqibela, isixhenxe, unyaka wesixhenxe. Ngoku ingaba wonke umntu uyaqonda ukuzawuthi ga kule ndawo? Ukuba niyaqonda, wonke umntu uyaqonda ukuzawuthi ga kule ndawo? Ukuba oko kuyinyaniso egqibeleleyo, kuyibhayibhile, yiminyaka yesiprofeto. Ngoku siyenyuka, sasenyuka nazo ukuzawutsho apha ekwaliweni kukaMesiya, yabona? Ukusuka ukuza ekwaliweni kukaMesiya, iveki yokugqibela. Ngoku ndifuna ukumakanye kule ndawo komzuzu nje, ndicacise le nto. Ukuba ekubeni bamalaya uMesiya kulapho bathi kakade bamala uYesu ngoba umsindisi bambethela imnqamlezo. Khumbula ngapha ukuba iBhayibhile yathini na? Kwaye uya kunqanyulwa noko kungekho ngenxa yakhe uMesiya ukumkani. Ngokucinga ukuba sibethe ngokusondele ngana neso sibhalo. Ndifuna ukuyigxinisa ingene kuni le nto. ukuba kubayiso siprofeto sibethe ngokuchanekileyo kusuku ngokuchanekileyo kwixesha ngokuchanekileyo ngendlela esathi kuya kuba yiyo le yenye esixhenxe le veki inye esixhenxe eshiyekileyo isinye seminyaka esixhenxe xebe iintsuku ezisixhenxe iminyaka esixhenxe iyakubetha ngokuchanekileyo ngokwesibhalo ngokukhumbula wanqanyulwa umesiya amajuda uthixo wapheza ukusebenza ngawo akazange abe saqhubela phambili aze ngoko asasaza oburhulumente bamaroma engoko uba uyaqaphela kwitshati yam le ndifuna ukuthatha oku ngoku ndikuzobe uqaphele ukuba apho ndinomnqamlezo khona kulapho bala khona kodwa ixesha lanaba labhekela phambilana kancinane kuloo ndawo yabona kuba amashumi amathathu amane amahlanu amathandathu asixhenxe amashumi amane eminyaka emva koko utitus injengele yamaroma yamtshabalalisa uisrayeli ijerusalem yabachithachitha abantu kulo lonke ihlabathi uyabona utitus kumashumi amane eminyaka emva koko ngoko eneneni ixesha lamajuda lanabela phambili kude kuzaliseke uthixo wayengasebenzi ngawo wasebenza ngawo kuphela bade bala ukristu ngoko ekubetheleni kwabo ukristu emnqamlezweni bakhwaza igazi lakhe malube phezu kwethu nakubantwana bethu yaye okoko lapalapho ukusukela ngoko kodwa ngaphambi koba basasazwe phulaphula umzalwana ngaphambi koba basasazwe kulo lonke ihlabathi kwathabatha uthixo malunga namashumi amane eminyaka ukudiliza itempile yazabachithachitha kwihlabathi liphela kodwa uthixo wasilela ukuba sasebenza ngabo kwakhona uthixo wasilela ukuba sasebenza ngabo kwakhona waye ekusebenzeni ngeentlanga niyayazi loo nto niyayiqonda ngoku ngoku kule ndawo siqala kwizigaba zebandla lixesha leentlanga uthixo ukude ukusuka kumajuda ngoku bazalwana bam bangabaseki bamabandla loo nto yayisiya kumajuda umzwana olungileyo othandekayo kwindawo ethile apha nantsi indawo endifuna ukuba uyifumane kuyo uyiqonde yabona uthixo wapheza ukusebenza ngamajuda kanye kuloo ndawo ngokuba uthixo uhlala njalo esebenza ngoisrayeli esi sizwe siyayazi sonke loo nto uisrayeli usisizwe iintlanga zingabantu kwaye kwafuneka ukuba zikhethele abantu abaphuma ezintlangeni ngenxa yegama lakhe siza kufika kuloo nto emizuzwini embalwa kodwa ngoku kwezigaba zisixhenxe sithe sangena kuzo kwixesha lentlanga ukusukela ekubethelelweni kukakristu kude kube sisiphelo sezigaba zebandla ngoku siyifumene loo nto singene kuyo konke ukuhla ngoku siza kwindawo apho sinokuthi sithabathe oku singene kumatyuni asixhenxe iingqaye ezisixhenxe amaxilongo asixhenxe nayonke loo nto siyizobe idibene yonke loo nto ibhekiselela kumajuda nomgwebo kathixo kubantu abaphezu komhlaba nakumasalela khumbula kweli xesha likhulu lentshutshiso kukho izigidi zeentlanga eziya kufa kuloo nto laa mtshakazi waliweyo laa ntsalela yembewu yomfazi iintombi ezileleyo ziphumela kanye kuloo nto icace kanye njengeziveki zimashumi asixhenxe icace kangako yaye ziya kuphumela kuloo nto ngoko uba unawo umoya oyingcwele kungcono ufumane ngokukhawuleza kangangoko nokuba nako sisekupheleni kwexesha ngoku qaphela izigaba ezisixhenxe zebandla ngoku akumelanga ndiqhube ngazo ngoba sinazo sisekhasethini yaye ziza kufakwa ezincwadini nakuyo yonke into ukuba yayilelo xesha uthixo angazange athi liyakuba neentsuku ezinga iiyure ezinga okanye iminyaka emininzi kangaka akazange athethe kwanto wathi side sigaba sexesha seentlanga siphele wathi kude iindonga ziyakudilizelwa phantsi ade uthixo apheze ukusebenza ngeentlanga ngoku sifumanisa ukuba konke ukuhla kwezigaba sasinokungena kukamoya oyingcwele waze ngoko uthixo inguye emva ekuqalekeni waqalisa ukuchaza ngoko ekwaliweni kukakristu uthixo wabonisa uyohane ngokuchanekileyo into eyayiya kwenzeka ngexesha lokulawula kwentlanga ngoku yabona sinaxesha lithile limisiweyo njengamajuda kodwa sinomqondiso sinesibonda sophawu ke uthixo wasebenza ngamajuda ngokuchanekileyo oko wathi uyakwenza kuloo minyaka imashumi mathandathu anethoba okanye engamakhulu amane anamashumi asibhozo anesithathu eminyaka kodwa iziveki ezimashumi mathandathu anethoba kwabe kushiyeke iveki enye esabaliweyo ngoku asinako ukuyifaka apha kuba apha zintlanga ibandla ngoku bangapha abayiqondayo loo nto ngoku zizityhilelo ezi ziqala ngesahluko sokuqala kude kube kwisahluko sesithathu esisithabatha sisingenze ngapha elawudike ngoku siyabona ngokuthe ngqo ukuba yayilibandla yonke kanjani naloo nto ibandla ihlabathi ngokwalo uthixo akazange amfake phakathi umoni wathi nje ukuba ufuna ukusindiswa kodwa ibandla lehlabathi lalimhlophe liphela kwaze kwangena amaniko lawo awayefuna ukwenza umbutho kwangena abahloniphekileyo kulo apha kwakuseNicaea eRome ngethuba babebambe ingqungquthela yaseNicaea benza ntoni ke balenza umbutho ibandla baze baqalisa ukutshutshisa amaKristu Ngoku isigaba esilandelayo sebandla laphansi abuKristu ngendlela yokubhaphiswa nomoya oyingcwele kwakusekukhukuliseke kwaphela. Kodwa ngoko ukuze ninabantu nazi ukuba ndibuyele emva ndafumana imbali i-Nicene Fathers ne-Pre-Nicene Fathers nazo zonke iimbali zebandla nezezona zamandulo incwadi ebendinokuzifumana. Yaye zizonke ngazinye zaqondakalalisa ukuba ibandla awayithetha ngalo uThixo yayingelilo elo lenziwe umbutho, ibandla lobukatoliko okanye nawuphi na omnye umbutho. UThixo wayethetha ngalo nazo zonke ezo nkwenkwezi zibalulekileyo zezo sigaba apho abantu abafundisa ubhaphizo lomoya ingcwele, ubhaphizo egameni likaYesu Kristu nokuza kukamoya kaThixo nokuthetha ngeelwimi nokucacisa kweelwimi nempiliso nemimangaliso nemiqondiso. Nantso into walahlekelwa yiyo uThixo. Akanawuyiguqula ingqondo yakhe athi ke nantsi imbono yam ngebandla, ibandla lobupostile. Ngoku imbono yam libandla elihloniphekileyo. UThixo akaguquguquki, usengumoya oyingcwele. Yaye siyakhangela sijonge loo nto ngoko xa sibona indalo kaThixo nento athe yena ize ikhuphe isibhalo sakhe uze uthabathe imbali ebonisa ukuba ichane intloko kanye ngokuthe ngqo kumhla wenyanga ixesha kuyo yonke into yothixo ayithethayo ngoyohane yayiza kwenzeka yenzeka kwisigaba sexesha sentlanga. Ngoku siyazifumanisa ngaphandle kwawo nawaphina amathandabuzo sikwisigaba saselawudike. Siyazi uba silapho, siphume kwisigaba samaluthera saphumela kwisigaba sikawesley, ngoku sikwisigaba saselawudike isigaba sokugqibela. Yaye siyaqonda ukuba xesha ngalinye lomabandla ayenomthunywa. Siyayifumanisa loo nto. Inkwenkwezi ezisixhenxe esandleni sakhe ezazingomoya abasixhenxe abaphuma ebusweni bukaThixo ngasinye sasinomthunywa, kwaye siyehla size sifumanise ngebhayibhile ukuba sasiya kuba njani na isimo salo mthunywa, sasiya kuba yintoni na isimo salo mthunywa. Size sithabathe indoda kwezembali eyayineso simo, size ke sithi sakuyifumana loo ndoda kwezembali eyayineso simo size ekufumaniseni ukuba wayengumthunywa weso sigaba sebandla. Ngoko sifumanise ukuba moya mni na noba yenza ntoni naloo ndoda. Sifumanise ke ngoko ukuba yayiyingcwele ezaliswe ngumoya oyingcwele, uArenius ongcwele nabo bonke abanye abo nooColumba abangcwele na wonke loo madoda ayezaliswe ngumoya. Sazi ke ngoko ngesibhalo ukuba loo mzekelo womoya wawuphezu kwaloo mzekelo wendoda kwangelo xesha linye. Ngoko yiyo leyo ngoko ayinakuphosakala. Amen. Uzuko kuThixo. Oko nje andazi mzalwana, loo nto yenza ukuthe chatha kum ngaphezu kwayo yonke into endazi ngayo. Yabona ngokuba ililizwi likaThixo lizithethela. Xa ndiziva uThixo ethetha into ethile ndithi amen, yinyaniso leyo kunjalo. Yabona kuyaphelela apho, kugqibekile. UThixo utshile oko kuyayiphelelisa. Ke ukuba uThixo wathi oko kuyakwenzeka ngolo hlobo kwaye sikufumanise ngezembali nangesibhalo, besifunda ngesi sigaba sexesha lebandla uba siyakwenza ntoni na, uba yintoni eyakwenzeka, uba hlobo lunina lo mthunywa oluya kubakho kweso sigaba sebandla. Kwisithunywa sebandla eliselawudike, kwisithunywa sebandla elisesardis etiyatira, wonke lawo ahlukeneyo, size sibuyele emva kwimbali sifumanise umthunywa welo bandla, size sifumanise ukuba yayingubani na. Sayizoba yaphuma sabeka amagama abo phantsi kwaso yangawo lawo. Yabona siyazi uba oko kubethe ngokuchanekileyo. Ngoku kwaye siyazi ukuba laa Thixo yayinguye uyakuhlala inguye, yaye wahlala enguye, yaye uxhasene nonqulo olubunjiweyo. Ewe mhlekazi, wayithetha loo nto ngamaniko lawo endiwathiyileyo. Unikhawu uthetha ukoyisa umkhonzi nje, uLady uthetha umkhonzi nje ebandleni, ibandla umzimba. Unikhawu uthetha ukoyisa ukongamela ngamandla. Ngamanye amazwi wenza indoda engcwele umntu othile ophezu komnye umntu. Singabantwana sonke sinokumkani omnye nguThixo lowo, sinaye mnye ongcweleyo nguThixo lowo. Amen. Kwaye yena uphakathi kwethu ekwimokamoya oyingcwele, ngulowo oyingcwele. Ngoku siyehla side sifike ekuqinisekeni ngenene ukuza kuye kwisigaba sexesha lamaJuda. Siye safumanisa iiveki ezimashumi-athandathu anethoba ngokuchanekileyo ngezembali ngekhalenda ngonyaka wesiprofeto kaThixo. Sizisa ngezembali kwisalahla maxesha zesiprofeto, sisusa kwitestamente endala, sisiwelisele kwentsha, size sibonise ngokuchanekileyo kwaloo nto inye. Yabona ngoku silifumene ibandla lentlanga kusuke ekuqaleni ukuhla ukuza kumhla wokugqibela. Ye siyazi uba siphila kumhla wokugqibela.
Now, then if we are living in this last day,
amen, niyaqonda. Ngoke ukuba siphila kulo mhla wokugqibela ekupheleni kwesigaba sexesha, ngoko siphi? Kaphela phaa emva apha ngoku. Niyawubona lo mgqaukrelwe apha emva Apo uThixo wayesebenza kumaJuda okanye engazange asebenze ngamaJuda. Kwamthabatha ithuba elide kuwafumana, kwamthabatha amashumi amane eminyaka kuwafumana angene kuloo meko nge wayewatshabalalisile kuzo zonke izizwe kuyo yonke indawo ngemihla entlanga. Kwanyanzela ukuba wafake kuloo meko ngaphambi kokuba abe nokwenza ilizwi lakhe lizaliseke. Yabona uba ndithetha ukuthini na? Konke abayikhona loo nto mabathi amen. Yabona ndifuna ukuqiniseka ukuba niyayifumana. Ngoku kwenzeke ntoni nangelapha phezulu kwesi sogqibela isigaba sebandla? Yabona ukwandisa kuncinane, imihla entlanga iyagqibela. Kwayekwiminyaka emashumi mane epheleleyo amaJuda bebuyela eJerusalem, ebuyela kumhlaba ongowawo. Halleluya! Yabona ukuba siphina, uthabathe amashumi amane eminyaka ukusuka ekunqanyulweni kukamesiya kwathi kwalilixa lokuba uTitus ayitshabalalise itempile awachithachitha amaJuda. Ibe ngamanye amashumi amane eminyaka athe ngawo uThixo wazenza lukhulu iintliziyo zooFaro kuyo yonke indawo, wazaqhubela amaJuda abuyela kumhlaba wawo. Kodwa namhlanje asemhlabeni wawo kwakhona, yaye ibandla lisesiphelweni. Amen.
Ndizama
nje ukufunda andikwazi. Qaphela, amaJuda asemhlabeni wawo kwaye bebuyela apho ukuba uye wayifumana i-Decline of the World's War, umqulu wesibini kanjengele Allenby. Emva kwemfazi yokuqala ehlabathi wabhabha wawelela eJerusalem, wayithimba wayithabatha eJerusalem, aze loo madoda angamaKristu amatsha angena eJerusalem eyithule iminqwazi yawo, waze uAllenby wanikezela ngaphandle kokudubula nompu omnye. Okanye banikezela kuAllenby amatek. Aye, kusukela ngoko uThixo ahambe wenza lukhulu intliziyo kaMussolini, intliziyo kaHitler, intliziyo kaStalin, intliziyo zala madoda kulo lonke ilizwe ewathiya amaJuda. Kwaye iintaka ezinkulu kakhulu ezehlayo zibizwa ngokuba zezophapho zasempuma okanye iPan American Airlines, nokuba zazibizwa njani na ndiyakholwa ukuba zazibizwa ngokuba yi-TWA. Oko kwakukulindixesha ulindixesha ilife, ndiyakholwa yiyo iLuke okanye ilife, ndiyakholwa ukuba yayilife le nje mithathu okanye mine idlulileyo iminyaka. Yaye uThixo bendula amaJuda wabuyisela emhlabeni wawo athi akude kuwo isithuba samakami neminyaka. Ngeli thuba intlanga bezizilungiselela kwaye ngoku intlanga zibeke uKristu ngaphandle kwenkonzo kwezityhila lisahluko sesithathu. Akanako nokubuyela kwibandla lakhe, akukho ndawo yakhe anokuya kuyo, waliwe. Kwaye lixesha loqwilo. Onke abahlanguleyo apha namachamaza wancinane anje kukunyuka kwabangcwele eluvukweni. Uyabona, siye sahlangana sonke apha kunye. IBhayibhile ithe thina badla ubomi baya kuba besekho ekufikeni kwenkosi asikubaphangela okanye sibathintelayo baleleyo. Konke ukusuka apho nalapha. Ungathini mzalwana wakwamoya, ungathini ukubhekisela yonke loo nto kwabalapha kwisigaba sebandla selawudike? Balapha balele kuso ngasinye kwezigaba zexesha balindile. Kwaye thina basadla ubomi iqela elincinane elingapha elisekhoyo liphila de ukufika kwenkosi akuyubathintelayo baleleyo, kuba ixilongo likaThixo liyakukhala, abafele kuKristu bavuke kuqala. Size thina sixwilwe kunye nabo. Amen. Kunye nabo sithi aba sihlangana kanye apha ukuze siyohlangana nenkosi esibhakabhakeni. Kube yiyo leyo ke siphi thina silapha kanye. UMesiya wanqanyulwa phi? Kanye apho ilizwi lathi kuyakuba khona. Iyakuqala phi la veki yamashumi asixhenxe? Ngokuchanekileyo emva kokuba elibandla linqanyulwe. Ngoko uThixo ubuyela kumaJuda. Anikhumbuli ukuba nje ukuba ibandla lihambe, ibandla liyahamba, ngoko amaJuda ngawo abambayo angenayo. Kodwa kuqala into elandelayo ngokolungelelwano ayiyomvuselelo yesizwe eyesizwe enamandla phakathi kwentlanga. Into elandelayo ngokolungelelwano kukuza kobukumkani bukaThixo, ukuza kukaKristu. Ngoku ukuba ubufuna ukwenza njalo besinobuyela emva apha ngoku kuDaniyeli isahluko sesibini ivesi yama34 nevesi yama35. Kwaye ekubeni uDaniyeli wanikwayo isahluko sesibini 34 nama35. Xa uDaniyeli wayenikwe umbono wokuba imihla abantu bakowabo yayiphelile ibekelwe ixesha elithile, waze wabona iintlanga zingena, waze wabona umbono welitye elikhulu kakhulu apha okanye lo mfanekiso oqingqiweyo mkhulu kakhulu, wawunentloko yegolide, isifuba siyisilivere. Ngokangela uyawusomelela isilivere idibene negolide. Into elandelayo amathanga ingawensimbi okanye amathanga ingawesinithi. Saze inyawo saze zensimbi nemilenze. Kodwa inzwane yayizinzwane ezilishumi ezo nzwane yayizezensimbi zixutywe nodongwe. Yaye wathi ekubeni ke ubonile ukuba intsimbi ayinaxubana nodongwe ezi zikumkani ngowahlukeneyo ziyaxubana obunye nobunye kodwa ziyaxuba imbewu zazo zidibane zizame kwaphula amandla obunye yabona ngoku kwenzeke ntoni intloko yegolide yayinebukanetsare nto leyo wayitolikayo wathi kuya kufika omnye ukumkani oya kuba nganeno kuwe yayingudario lo amamedi namaperezi ethabathela kuyo ubukumkani bentlanga olandelayo owangenayo emva kobumedi noperezi yayintoni ngamagrike ualexander omkhulu njalo njalo ngamagrike awabuthabathela kuwo ubukumkani ngoko kwalandela ntoni eyathabatha kumagrike ngamaroma yengubani othe walawula ihlabathi lentlanga ukusukela ngoko ngamaroma ngamaroma ngoku awaye kwintsimbi ngoku qaphela iroma ihlala isekupheleni ngokuba yaye ekupheleni kwenzwane yaye wabona udaka udongwe loo nto ke ngabantu into esenziwe ngayo yaye intsimbi amandla eroma angena kuso ngasinye kwezo zizwe yaye iroma inamandla kuso zonke isizwe esiphantsi kwezulu inye kuphela indoda ehlabathini enokuphelisa imfazwe okanye iqala imfazwe ngaphandle ngokuthetha ilizwi elinye kuphapha lowo bekunokuthini ukuba ebenokuthi mawungabikho mkatolika uthawutha isikweqe kuphelele apho mzalwana ungathetha nantoni na uyithandayo eyona nxaxheba inkulu ehlabathini yobukristu bubukatolika yabona kulungile ethethe ilizwi lalinye kwenzeka loo nto kanye njengokuba jo apha ngubani sizawungena kuyo emva kwethutyana ngubani onokwenza imfazwe nerhamnco ngubani onokuthetha njengalo ngubani onokuyenza loo nto ngoko masilenzele umfanekiselo irhamnco leyo yimbumba yomanyano lwenkonzo senze umfanekiselo ofana nalo yabona sibumbe amahlelo ahlangane nto leyo sebeyenzile owu sisekupheleni nje nantso nje into eseleyo zihlobo silapha ekupheleni yabona masilenzele umfanekiselo irhamnco into ethile efana nalo umfanekiselo yinto ethile ekhangeleka njengento ethile yabona ngoku sikwixesha lesiphelo ngoku qaphela apha ekupheleni kwesi sigaba sexesha ngoku udaniyeli kwisahluko sesibini umqolo wa34 nowa35 umqolo wakhangela lo mfanekiso ngokuqaphelisisa ukukhulu waza wawukhangela lade ilitye lathwebuka entabeni kungengazandla laze laqengeleka lacumza umfanekiso lowo ezinyaweni laze lawaphula ngoku alizange liubethe entloko ngoku lawubetha ezinyaweni yayilixesha lesiphelo elo kwezo nzwane zilishumi ingaba uqaphele ngokuchanekileyo apho kanye phambi kuba umnumzana Eisenhower aphume umprotestanti wokugqibela wemelika kwisikhundla sobongameli endithandabuzayo ukuba ungaphinda kubekho omnye kodwa xa ukubonisa nje loo nto ukuze abantu babe nokuvuka ekuhlanganeni kwakhe kwakukho intlanganiso yokugqibela abathe bona wanayo nerussia bekukho isihlanu samazwe asempuma ukomanisi esimelweyo isihlanu samazwe asentshona umnumzana Khrushchev wayeyintloko yamazwe asempuma umnumzana Eisenhower wayeyintloko yamazwe asentshona yaye uKhrushchev ngokokuqonda kwam nendandikuxelelwe loo nto ngolwimi lwaserussia uKhrushchev uthetha udongwe abe uEisenhower ethetha intsimbi ngesingesi nantso intsimbi yakho nodongwe ayinakuxubana kwaye wakhulula isihlangu sakhe wabetha iqonga ngaso nayonke enye into ayinakuxubana kodwa kwakungemihlawulo lulawulo apho lathi iliwa ilitye elalithwetyulwe entabeni kungengazandla labetha umfanekiso ezinyaweni ngoku lithwetyulwa entabeni inoba yayintaba yamatye leyo lagawulwa kwintaba yamatye ngoku ingaba niqaphele ngoku bazalwana bangabalungiseleli nabazalwana nodade ehlabathini lilonke ngokwam ukuqonda ibhayibhile yokuqala eyabhalwayo uthixo ayibhala esibhakabhakeni kuba inoba bakhangela phezulu ukuze babone ukuba kukho uthixo ezulwini ngoba uthixo ungentla kubo kwaye uba uyaqaphela kwizodia ngoku kungabikho na uphi na umntu kuni ohamba hlalani kunye nale bhayibhile ilapha yabona kodwa izodiac isalatha maxesha isinemiqondiso yemifanekiso ezotyiweyo iqala okokuqala kwizodiac ngokuqonda kwam yintombi eseyintombi elokugqibela kwizodiac inani liyiliyo ingonyama oko kukuza kokuqala kukakristu ngentombi eseyintombi ukuza kwesibini kwingonyama yesizwe sakwayuda yabona Ngoko sinesigaba sexesha sikanonkala kwakhona kananjalo kuyo yonke izodiac. Ngoku sifumanisa ukuba kwakho enye yabhalwayo okanye enye yabekwayo, leyo ke yayiziipiramidi. Ingaba uqaphele ukuba kwipiramidi indlela eyayiqala ngayo ibanzi emazantsi ngokwentaba eyenziwe ngamatye angqingqwa, inyuke ide iye kufika encotsheni, kodwa kuzange kubekho siciko sibekwayo phezu kwalo nqumba ipiramidi enkulu apho iyiphula. Kupha eyakho ukuba unayo idola eliphepha epokothweni kuwe, kupha idola eliphepha uyijonge. Ke uyofumanisa apha ityhwina lasemelika kwelinye icala, ukuze kwelinye icala ibe nayo emazantsi ipiramidi. Yaye phezu kwepiramidi litye lokucika, kodwa liliso elikhulu. Yaye libizwa ngokuba emazantsi kule piramidi lityhwina elikhulu. Kutheni ukuze ukhosi lwasemelika lingabi lityhwina elikhulu? Elo lityhwina likaThixo. Khumbula sahla ngokucula iculo elincinane.
On the road to the soul's true abode, there's an eye watching you. Amen. Every step that you take, this great eye is awake. There's an eye watching you. That's right.
Injalo loo nto. Kumbula sasihla ngokubani incinane imvuselelo yejubile encinane sitsho.
If you steal and cheat and lie, and in the church you testify, there's an eye watching you.
Ngoku ityhwina elikhulu. Ngoku siyazi yaye ndiqonda ukulinganiswa kwepiramidi, kodwa bendisandula unixela ninabantu kwelidluleyo kwezinye zezifundo sinyuka nazo ukuze ndibe nokuba nakho ukubona konke kuhamba kakuhle kuhlangene. Ngoku ipiramidi iyaqala ukumela ibandla ibanzi emazantsi, ukuze njengoba isiya isondela encotsheni iyaqalisa ukuya iba kwimo yefanele. Ngoku siyafumanisa ukuba iyenyuka iye kuma kweyona ncopho iphezulu, yaye abazange bayigqibezele. Kuba ndiyamangaliswa ukuba kwakutheni na? Ngokuba iBhayibhile ithe ilityele ntloko lachaswa, babechasiwe. Ngoku qaphela isigaba sebandla, phulaphulisisa ngoku ungaphoswa koku. Isigaba sebandla sisukele ekuqaleni kohlaziyo ulutha phaya kudala ngamaxesha apho kwabekwa khona amatye esiseko wona lawo ayimfundiso yabapostile. Size sifumanise ukuba njengokuba ixesha lahambayo ukusuka kwesinye isigaba uya kwesinye, kwayibandla lalisibanga bambalwa lonke ixesha, lade laphumela linjenge ulutha washumayela ukugwetyelwa. Ngoku ukuba yiloo nto nje ukuvuma ukuba ngumKristu babeya kukubulala ngenxa yoko ngemihla ubulawelwa ukholo, ababulawelwa ukholo. Ngoku sifumanise ukuba ngemihla kaWesley wangumqengqeleko ongcwele uba wamvuma uKristu ngoko obabumethodisi butsha. Abantu bephuma apha xa uWesley wayesiza apha noHasbury babeqhuba inkonzo apha eMelika ekufundeni iimbali zabo apho bezibambela kwizindlu zesikolo, amabandla abo apha ayengabamkeli. Ade ekugqibeleni afikelela kwindawo yokuba umoya oyingcwele abawele, kwaye babe bawe phantsi emgangathweni baze babagalele amanzi babaphekuzele umoya ngamaphiko omoya becinga babaqulekile. Yaye ndakhe ndangena kwiinkonzo zabo ngokwam kule minyaka yami ngama-20. Yaye ndakhe ndababona besiwa phantsi kwamandla umoya oyingcwele ngolo hlobo baze bawagalela amanzi ebusweni nayo yonke into amawesi lakudala akhululekileyo kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Yayiyintshutshiso leyo. Ngoko emva koko eso sigaba saphilwa sedlula isigaba sobuyisile, kwangena isigaba sexesha lobupentekosi nobhaptizo lomoya oyingcwele. Yabona, kuya kulunga lonke ixesha. Ngokukhumbula uba ilitye lentloko lalingekabekwa ngoba alilungelelanisa ibandla ngokuchanekileyo kanye okanye ipiramidi kwimoya okude ilitye lentloko lilingane, kodwa ilitye lentloko lizange lize. Oh, niyabona ukuba ndiyaphi na? Niboni ngoku lulungiselelo olusuka kulutha kude kube sekupheleni ngokupentekoste kuloo mbinana incinane lapha phezulu. Naso sizathu sokuba ukukhanya kube kuphantse kwaphela kwesigaba phaya phezulu kwikhalenda etshatini. Sisigaba sePentecoste saba kwamoya, hayi amahlelo emvaba zobuPentecoste. Kuba enza kanye njengoba yenzayo iLaodike, bangamaLaodike, benza ngokwamaNikolao, bazenza umbutho. Kodwa ibandla lenene kwihlabathi jikelele liye lafikelela kwindawo yokude kubekho ulungiselelo olufikayo phakathi kwalo, kanye njengoba lwalunjalo ulungiselelo lukaYesu Kristu. Ngoku banantoni? Bayenze loo nto yakuloo meko. Ngoku intoni elandelayo? Eli litye lixhaswayo lepiramidi lithwetyulwe entabeni kungengantoni? Kungengazandla. UThixo ulithumele. Niyalibona?
the rejected one.
Lo waliweyo. Ilityechwa siweyo. Libe inhloko yalento. Inhloko ilitye lesiciko. Yayikwalo bamchasayo kuso sonke isigaba sexesha lenhlanga. UnguKristu. UKristu akazange asuswe abekwe apha ngokomuntu osendaweni yomnye okanye unyana kaThixo okanye isihlonitshwa esithile esikhulu ebandleni. Yena ungumoya oyingcwele. Isiciko sepyramid siya kuba kukuza kukaKristu. Niyayibona ngoku ngokuba sebelungile. Uyabona kuba ndikufumene phina okumila kunjengepyramid. Ukuvuka kwabangcwele bematsha kuya kungena kuqaqaulini. Niyayiqonda ngoku? UKristu ilitye lentloko, ilitye elaxhaswayo, iliswe libona konke. Lisiza kanye njengoba yatshoyo iBhayibhile. Yaye uDaniyeli wathi wasikhangela esi sigaba sexesha lentlanga. Lathi elitye lehla entabeni elalingasuswanga ngazandla. Abazange babeke elitye lasiciko phezu kwepiramidi. Alizange lisuswe ngazandla zandoda. Sisandla sikaThixo esathwebula elo litye. Niyayibona? Lenza ntoni ke lona? Labetha umfanekiso lawucumza kanye ezinyaweni, lawaphulwa ngamasuntsu, lawugubanga umgubo. Halleluya! Kwenzeka ntoni ngelo xesha ekuzeni kwelo litye? Kwenyuka ibandla laye kuqaqaulini, kugqwilo, kuba loo nto yaphelisa isigaba sexesha lentlanga. UThixo wasiphelisa ukuza kwelo litye. Kwakade kukho abantu abathile abeza apha ebandleni, indoda encinane nenkosikazi yayo. Babeye bathatha iBhayibhile bayibeke phantsi endaweni ethile baze bajikeleze becula. Oh, ndigangelelo litye laqengeleka eBhabhilon, laqengeleka eBhabhilon. Ukujikeleza kuzingelwa lona, yabona? Khangela elo litye liza liqengeleka langena eBhabhilon. Uyalowo uKristu lelo litye. Akazange azalwe mntu, wazalwa nguThixo. Uza kwibandla eliye lazalwa ngokutsha ngomoya kaThixo. Uba amandla elo litye lentloko abaleka kulo lonke ibandla ngokazibuthe. Ndikhumbula malunga nokuba lapha ndikhangele ela litye lokusila ngelo xesha xa babeqinga zonke ezo zinto nazo zonke ezo zinto zingafunekiyo zilele apho baze bazitshayela zemka. Ela litye likhulu lavela lazitshola, ela litye likhulu likazibuthe laze lazichola ngokuba zazizalana zitsaleleka kulo. Sifanele ukuba sibe ngabatsaleleka ngokukazibuthe kwelo litye lentloko. Elo litye lentloko lingumoya oyingcwele uKristu. Emntu ngamnye kuthi umele ukutsaleleka ngokukazibuthe kumoya oyingcwele. Xa elo litye lithela ubetha umfanekiso, ibandla liyakubalekela kulo. Libuyele kuqaqaulini, liyakunyuswa kuxulo lwabangcwele xa liyakuthi liphume ngalo mini. Ngoku khangela apha. Sifumanisa ukuba amaJuda ngoku abuyele malunga nama-40 eminyaka, malunga nexesha elilinganayo ekwathatha lona ukubaleka ekutshatyalalisweni kwetempile. Athabathe malunga nama-40 ukubuyela bade bayimisele ngokutsha itempile. Yabona, sisekupheleni kwendlela kanye. Ke ukuba intlanga ngoku masithabathe, siyalibona ibandla ukuza kwelitye, masithabathe isigaba sokugqibela. Siye kuphuma ekugqibeleni, siyabona ngoku. Ndiyakholwa uba nento ethile ebhalwe malunga noko, masibone umzuzu nje. Kwaye lokhu umkani uselula uyakuza, ungumthasi Kristu uyakwenza umnqophiso namaJuda yayeli uDaniyeli isixhenxe okanye itoba 27 kuze kuthi embindini weveki iminyaka emithathu nesiqingatha irhamncwa liyakwenza umnqophiso wabo. Ndifuna ukufikelela kuleyo emva komzuzwana. Lo mnqophiso sifuna ukushiya, ndifuna ukuqala kanye apha ngoku. Ngasinye kwezigaba zentlanga siqonakalalisiwe ngokungena kusilela malunga nomthunywa waso nomyalezo nokuba yintoni eyakwenzeka. Esi sigaba sexesha silapha yayisisigaba esisikelelekileyo. Isigaba esilandelayo ithe apho siya kuba sesinemfundiso yakubizwa okanye into ethile eyakungenelela ibizwe ngokuba ngamaqhalo amaniko lawo. Nako kuyifika into elandelayo yaya kube niyimfundiso, yaze yeza umtshato kutshatwa nebandla lomniko lawo nokutshutshiswa kwabangcwele. Yonke into yenzeka kanye ngaloo ndlela. Sifika kwesilandelayo ke ukukhanya nje okuncinane kwakuqalisa. Unamandla amancinane kwaye unegama lokuba uphilile kodwa ufile. Yomeleza oko kusele unako hleze ndize ndisisuse isiphatho sesibane endaweni yazo. Kwathi ke uWesley emva koko nesigaba sexesha lakhe sabona ngokuchanekileyo ukuba yintoni esigaba sikaWesley nokuba sibizwa ngokuba yintoni na Philadelphia. Esona sigaba sisesikhulu, isigaba sothando esakha sanaso, isigaba sexesha sasePhiladelphia sasingexesha likaJohn Wesley kanye. Ekuphumeni kwakhe kwangena uPentecost eza kwamoya, eso ke sasidikidiki. Sizeke sibuyele emva sifumanise kuba ngumyalezo oluhlobo lina oyakuza nabakwamoya ekupheleni. Khumbula ngamnye kuba ufika ekupheleni kwesigaba eso. UPaulo songcwele wafika ekupheleni bebonke behla ekupheleni. UArenia songcwele nabo bonke. Isigaba somnye sasikhuba siyongena kwesomnye sithi chatha ngapha aze yena awuthabathe aqhubele phambili angene kwisigaba esilandelayo kunye nawo. Yabona? Ngoku sifumanisa ukuba kwesigaba kukho inkwenkwezi njengoba sinayo phaya. Sinenkwenkwezi, umthunywa, sinomntu umyalezo ophuma uye kweso sigaba sexesha, abantu bokuxhasa, kubekho abantu bokwamkela. Yaye umthunywa wesigaba wayeya kufika enamandla kaEliya, injalo loo nto. Waye wayeya kubuyisela ukholo lwabantwana luphindisele koyise. Esizisa amasalela wakwamoya ashiyekileyo ewabuyisela kukholo oluyinene lobupostile. Ngoku ukholo lwenene lobupostile ukuba uyakufunda incwadi yezenzo uyakufumanisa ukuba kuzange kube khona ngexesha elinye nomntu omnye wakhe wabhaptizwa egameni loyisenyana moya oyingcwele. Akuzange kubekho nomntu omnye wabo wakhe waphehlelelwa ngokutshizwa. Kwakungekho nanye kule nto sinayo iqhubeka namhlanje ibizwa ngokuba iPentecost eyakhe yenzeka phaa emva. Babe nesibonakalaliso zenyaniso nomoya kaThixo ophakathi kwabo wawungunyana kaThixo ongena kusilela esebenza ngabo. Lo mntu wayemele ukufika nomyalezo Gxebe wawuza kuvela. Wawuya kuba njengoEliya. UEliya wayemele ukufika amaxesha amathathu. Ngokuthi lowo nguYohane umbhaptizi wayengulowo mfo. Ukuba uyaqaphela uYesu wathi yayinguYohane umbhaptizi wayengumthunywa kaMalaki isithathu, hayi uMalaki isine. Yabona ndithuma umthunywa wam phambi kobuso bam. Ndiyacinga uba nguMateyu 11 isithandathu. Kanye apho ezantsi malunga apho uya kuyifumana khona kuMateyu isahluko se-11. Ngoku kodwa ngale mihla yokugqibela kuya kufika umoya kaEliya phakathi kwabantu. Yaye uyakwenza kwaloo nto inye babeyenza phaa kudala. Isimo sakhe siya kuba yinto enye. Isimo sebandla, isimo salo mntu siya kuba yinto enye ngokuchanekileyo. Nomyalezo ophumayo uzama uyakuthiywa ngabantu. Uyakuthiya abafazi yena abaziphethe kakubi nangoko ababi. Athande intlango abe ngongatyhilekanga umfo ohlala ekhathazekile lonke ixesha njengoba wayenjalo uEliya ekwafana nokuba wayenjalo uYohane. Kwaye siyibonile yonke loo nto izaliseka. Ukuba sibe nawo umyalezo simbonile uKristu echasiwe. Umelwe ukuba ube ngomnye wale mibutho ungenjalo onokungena ufikelele kubo. Ngoko yena ulahlelwe ngaphandle, yabona? UKristu akanakusebenza phakathi kwabo. Uyintoni? NdingumKristu. Ungoyiphi imvaba? Andingowayona iphina. Asinakukusebenzisa ke. Yabona? Uchasiwe. Kunjalo, yabona? Uchasiwe. Wayenjalo uEliya ukuchaswa. Wayenjalo uYohane ukuchaswa. Kodwa yintoni? Ngaba loo nto yabahlupha? Ngaba loo nto yawuphazamisa umyalezo wabo? Bathi wawu nina abantamo zilukhuni. Bawugalela phezu kwabo. Bagalela ngamandla. Baqhubeka babheka phambili. Yaye umyalezo kaThixo uyawuhlala ubheka phambili njalo nokuba ubani uthini na, yabona? Kude kube sekupheleni. Kwaye xa oko kumiselweyo kuyakugalelwa kukhutshwe, yaye sekupheleni. Ngoku sifumana ngoku kumashumi amaneminyaka yokubuyela emva ukusuka kwimfazi yokuqala yehlabathi kwaye amajuda abuyele emva elizweni lawo. UThixo akazange asebenze mu-Israyeli ade abe uze emhlabeni wakhe. Ngoku niyakhumbula xa amajuda ayebuyela loo majuda esihla evela kwezinye izizwe ulinda inyanga iluku wakhupha umhlathi ngaloo nto. Ndikhe ndafunda isikwenga sephephandaba elisikiweyo isesolinda inyanga wezenkolo othile. Ngokuba xa aye ezo nqwelomoya zehla apho zachola la majuda ezantsi phaya e-Iran yaye andikwazi uba ayephina wonke ethe sisanje apho ezantsi. Ngoku wona lawo ngamajuda wenene wona angazange abe nathuba. Ngoku umzalwana nalo apho likhoyo ikhulu la 44 lamawaka sakufika kwisityhila li-11 uya kuwabona. Wathi kukho i-12 lezizwe uGadi, izizwe ezi-12 uAsheri, izizwe li-12 uRubheni, izizwe li-12 yayizimiphi zonke? Phezu kwentaba yeSinayi. Amajuda ebuyele kwasemhlabeni wawo yayingawo lawo. Wona yayingengawo la aliqela labarhwaphilizi baseWall Street. Hayi mhlekazi, yayilijuda lenene kwaye loo rebu wakudala wemapho wazibona ezo nqwelomoya zihlala. Loo majuda ungayifunda kumagazini ayesalima ngamakhuba wemithi. Bathi babona loo nto ihlala phantsi apho phandle ayingasondeli kuyo. Loo rebu wemapho wathi nikhumbule umprofeti wethu wathi xa sibuyela emhlabeni wethu siya kuthwalwa ngamaphiko okhozi.
Nations are breaking. Israel's awakening.
signs that the prophets foretold. We're fixing to hit that seventh week.
Silungisela ukuchatha iveki yesixhenxe yawo. Ngiyacinga ukuhamba imipha yaphandle xa umzana uPetrus wathumela apho ezatestamente ezincinane azifunda. Athi ke ukuba lo ngumesiya masimbone senza umqondo zomprofeti ukuba akafanga uphilile. But wavuka kwakhona uphila ngaphakathi kwibandla lakhe. Masimbone senza umqondo zomprofeti yaye siyakukholwa nguye. AmaJuda ahlala njalo ekhola. Ayazi ukuba umesiya wayeza kuba ngumprofeti. Ndathi ndakuma apho ngaphesheya kwamzana u-Angenbrand ngaloo mini kuloo ndawo abe loo majuda ime apho athi khawuze nje kwela kuthi kubantu bakuthi. Ndathi ngokuqinisekileyo ndingakuvuyela ukuza. Ndenza nje isigqibo ngokukhawuleza kakhulu. Ndayakufika eCairo e-Egypt. Ngobunye ubusuku ndakubona inqwelomoya isiza isihla apho eCairo yandikhumbuza. Ngoko sathi akubuyela apho ndabe ndiphethe itikiti lam lokunyuka ukuya kwaSirayeli ayeza kundihlangabeza. Ndathi hambani ihlanganise amawaka ambalwa ayinkokeli. Niwazise kunqwelomoya ndaweni ithile. Siza kufumanisa ukuba usenguyena umprofeti okanye hayi. Amen. Kulungile, masibone oko aya kukwenza. Oh, loo nto yayisezandleni zawo kanye yayiloo nto awayeyifuna. Uba enokubona loo nto ayeyakukholwa. Ngoko ndenza ntoni? Ndehla ndayapho eCairo ndaze ndaqalisa ukunyuka ndisiya apho sendinalo itikiti lam malunga na20 phambi kwexesha lokubizwa. Kwakho into ethi hayi ngoku. Indebe yobugwenxa bentlanga ayikazaliseki. Ama-amori akakazaliseki hlala ngaphandle kwalaa ndawo. Ndacinga uba mhlawumbi yinto nje ebe ndiyicinga leyo. Ndaphuma ndajikela ngemva kwendawo ethwala impahla kwinqwelomoya ndathandaza. Yathi hlala ngaphandle kwalaa ndawo ngoku. Ndaze ndathaba itikiti lam ndaya kwenye indawo. Andizange ndiye kuba ilixa alikafiki. Ngoku leliphi ixesha uThixo akulivumela kuloo majuda ukuze aqalise ukusebenza ngawo kwakhona andinakukuxelela. Andazi, akho mntu uyaziyo loo nto. Kodwa phulaphula ukuba uSirayeli sele usemhlabeni wakhe konke sekulungele loo nto. Onke amatya acholiwe nolimo amanzi nayo yonke into awathi uThixo ayithembisa bafumana iintombe engamaqula nezinto ezinjalo njalo nemifula emikhulu evulekileyo. Leyo yona ndawo intle wakhe wayibona. Banesixeko esakhiweyo apho. Banolimo lonkcenkcesho. Banowona mhlaba ungcono okhoyo ehlabathini apho. Kwaye sifumanisa ukuba kanye kulwandle olufuleyo zininzi kongaphezulu izimbiwa zanele ukuthenga ihlabathi liphela. Yabona? Yonke into iwele kanye ezandleni zawo. Ayenze njani loo nto? Ngenxa yokuba intliziyo kaHitler yenziwe lukhuni. Intliziyo kaMussolini yenziwe lukhuni. Kanye njengokuba intliziyo kaFaro yenziwa lukhuni. Waqhubela kanye ukuba abuyele kwelo lizwe. Ngamashumane eminyaka ebuyela kwelo lizwe. Ngoku ahleli alindile. Ibandla lentlanga liselawudike ekupheleni kwesigaba selawudike. Ukuba amaJuda aza emhlabeni wawo sele lapho yaye ukutshikilela ukukholwa kwentlanga sele kwenzekile. Kwaye sinomongameli ofana nalo sinaye. Sinezizwe ezaphukileyo ezinjengezi sinazo. Sineziqhushumbi ze-atom sijinga kwiindawo zogcinwa zazo. Sinebandla elidikidiki. Sinelibandla abantu abazikhuphileyo abazihlanganisa. Sinolungiselo olufuze olungiselo lukayesu Kristu ukuze lubambane neli litye ekuzeni kwalo. Yintoni eshiyekileyo emele ukwenzeka? Usengaba ngawo nawuphina umzuzu. Akukho nto yenye iseleyo. Sisekupheleni kwexesha. Oh, uzuku. Andazi noba ndiya kuba nako nokungena kuloo jubile yomvuyo na okanye hayi. Kodwa ndifuna nje ukuzisa inxalenye yawo kuni nakanjani na. Phulaphula, ngaba bangapha ababonayo ngoku? Niyabona uba isibhalo siqondakalisa phina ukuba iiveki ezi-70 ziyiminyaka ye-49? Niyabona uba kuphina apho iiveki ezi-62 zazingama-64 eminyaka? Niyabona uba kuphina apho iiveki ezi-69 ngoko zazi yintoni? Amakhulu asibhozo anemithathu iminyaka kude kube ngoku. Yabona kwakuphina apho umthandiso wanqanyulwa khona. Yabona kuthatha 40 years uze loo majuda egqibelela angene kwindawo yawo awathetha yona uThixo. Khangela ngapha apho isigaba sentlanga siye saphumela kuyo yonke into esithe siya kuyenza. Apho ingesithi abathe siyakwenza loo nto. Oko iBhayibhile ithe siyakwenza. Oko iBhayibhile ithe siyakwenza ukuze kufikelela kanye kwesi sigaba sokugqibela. Yaye isithuba son40 years saloo majuda ebikubuyela apha ulungisela uThixo uba enze ngokuchaneleyo kwa kwenzayo apha. Aphuma ngalaa ndlela aze angena ngalaa ndlela. Hey, uSirayeli ubuyele emhlabeni wakhe. Ngoku uyakuqalisa nini uThixo ngeveki yawo yokugqibela? Nini? Kusenokuba namhlanje. Kusenokuba phambi kokuba litshone ilanga ngokuhlwanje. UThixo uya kuyivakalisa loo nto. Ukuba kuyaba nini na andazi. Ndimangalisiwe. Kodwa ndizawuzisa into ethile apha ngoku kwimizuzu embalwa. yandazi noba niyakholwa na iyo kanye hayi kodwa ndimele ukuyithetha noba kutheni na ndiyakholwa sisemhlabeni wethu amajuda asemhlabeni ongowawo sisekupheleni kwesigaba sexesha sele silungele uxwilo uxwilo luyafika ibandla linyuke siyathatyathwa sinyuswe siyokuhlangana naye emoyeni sonke siyayazi loo nto ilitye elathwetyulwa entabeni ilungele ukuza nanini na yela kufika lenza ntoni liyagqiba ngesigaba sentlanga sekugqitywe konke kwaye uthixo uyapheza ngokupheleleyo ukusebenza ngazo lowo unyukunyuku mayeselehlala inyukunyuku nalowo ungcwele mayesehlala ingcwele yabona wenzani yena ngoko uthabatha ibandla lakhe elizaliswe ngumoya oyingcwele ngabatheni abanyukunyuku ziintombi ezileleyo ezo nezo ziza kunyuka zisiza emgwebeni ngaphaya kule ndawo siza kufikelela kuloo nto kwenye imaphu xa siqhubela nale ngaphaya apho ziyakhona kumgwebetwana emhlophe ukuze zimele ukugwetywa ngabahlanguliweyo upawulos wasixela ukuba singathabathi umcimbi siwusenkundleni ngoba abangcwele bayulugweba ihlabathi injalo loo nto sisekupheleni kwexesha ngoku kulungile yayembindini wale veki ngoku nangamashumi asixhenxe ngoku uba eziko okuchanekileyo yayiminyaka esixhenxe nganye kwezi veki sibe sele sinazo iiveki ezimashumi mathandathu anethoba ngoko sisifumene isigaba sentlanga kwaye siyazi uba sisekupheleni kwesigaba sentlanga ngoko inye esaseleyo kumajuda iveki ingaba kunjalo yayiloo nto iyiminyaka esixhenxe echanekileyo ukuba le yayiyiminyaka esixhenxe le yayiyiminyaka esixhenxe kuba wathi ziveki ezimashumi asixhenxe ezimiselwe abantu bakowenu ngoko siyazi uba sineminyaka esixhenxe ebhekiselela kumajuda ngaba inyaniso leyo ngoku yikhangele kuba ukho umbuzo ndifuna ukuwazi yabona ngoku embindini weveki phakathi kule veki yamajuda yabona loo nto yayiyiminyaka emithathu enesiqingatha seminyaka umchasi kristu ikumkani eselula ikumkani leyo iyakuza yayekhumbula iphuma eroma ikumkani leyo iyakuza intoni kuphapha ikumkani phakathi kwabantu eyakuza uya kuvela faro wumbi ungamaziyo uyosefu ngoku ninamaprotestanti nithi ke ngoku iyo leyo kodwa umzuzu nje sifumanisa ukuba amaprotestanti anombutho enza intlanganisela yeenkonzo umfanekiselo werhamnca angene kanye kunye nabo kwaye sifumanisa ukuba apha la majuda abizwa angeniswa kolu manyano ewe mhlekazi aze avuma yaye ibhayibhile ithe avuma yaye wenza umnqobiso nawo embindini weveki amashumi asixhenxe uyawaphula umchasi kristu uyawaphula umnqobiso wakhe namajuda abantu bakowenu ngoba kwaye sifunda kwizityhilelo ishumi elinanye ukuba ndiyakuthumela seshumi elinanye ezo uyeza uphumela kwishumi elinethoba ngoku ukuba uyakuthumela abaprofeti bakhe ababini kwaye bayakuprofeta ngelo xesha ukuze ke babe nomsindo kwabo baprofeti ngeliphandle bababulale ngaba kunjalo ize imizimba yabo ilale kwisitrato sokomoya esibizwa ngokuba isodom negomora apho inkosi yabethelwa khona ejerusalem akunjalo ize ilale iintsuku ezintathu nobusuku bazo apho emva kweentsuku ezintathu nobusuku umoya wobomi uyakungena kuwo aze avuka anyuswe ayokungena kuqaqawulini isahlulo seshumi sezo sixeko siya kube siwile ngelo xesha ngaba kunjalo yabona yintoni leyo kuphakathi embindini wale minyaka yokugqibela engamashumi asixhenxe xa ibandla liyakunyuka ngoko umanyano iintombi ezileleyo amawisi lamabhaptizi amaprevistari nabakwamoya abadikidiki bebonke behlangele nomanyano nto leyo sebenalo ulawulo lwabo olukhulu ngoku bayakuthi bakwenza njalo bayakwenza umnqophiso yaye ke ngoku lo phapha mtsha sinaye ngoku ufuna ukubangenisa bonke phakathi andiyiboni loo nto uba iyaqokelelana yenyuke sizakuthetha ngayo abangenise bonke phakathi itye lokuqala kumakhulu ngamakhulu ngamakhulu eminyaka iwakale minyaka okanye amabini yakhenziwa loo nto kodwa ngoku uzawubangenisa bonke phakathi bahlangane enze umanyano apho phakathi amajuda ayakuyamkela loo nto ow bethu usuku halleluya makabongwe uthixo wethu ophile ngonaphakade kanaphakade nantso ke ngoku umzalwana ilula kangako ilula kangako uba nomntwana omncinane angayibona umanyano lusizisa amajuda amaprotestanti namakatolika ahlangane yayikhumbula uba yintoni yakwenziwa ngabo aprofeti babini ekufikeni kwabo eli rhamnqa lokumkani uyakuchithachitha igunya labantu abangcwele uyakwenza ntoni uyakophula umnqobiso wakhe kunye nabo emva kweminyaka emithathu nesiqingatha uyakubakhupha ngoko abantu bacinga ukuba bukomanisi obo loo nto ingenxa nje yokuba nina umoya kathixo akakasebenzi kuni ayibobukomanisi yinkolo ibhayibhile ithe iyakusondelelana kangangokuba ilahlekise nabanyuliweyo ngokwabo babe kunokwenzeka Yesu watu. Ya buwana sisekpeleni. Kuhoko wa profet babini baya kwenza ndoni.
It's Moses and Elijah.
Kumosis no Elia. Haba ya kufela babeko. Baya kutela loma juhuti ya impasa moyao. Ukuse ngo kuma kwele kutela lobu juhuti ya lapo ngoku. Kwa kwa kwe kulele mshuma mananesi ni lama waka. Utiko ya kulbiza nga uba profet. Ndoni layo. Kumweka Elia usuka kwele banja lentanga. Kwa kubela njepambri ya ungena kuindawe ya loma juhuti. Kwa ungena kanyubize umosis ya mnyenaye.
Hallelujah.
You see it? And he'll preach Hallelujah. The same message. Pastor, though, he's the same message.
Amen.
Amen.
You see it?
He'll be the same message. And they'll be the same message. Wazikwate mbindi nwe venge, nga yababa yifuse elikulu. Elinamanta yikule na mashuma mananesine lama waka. Wabendo mwe ingwele kwa emza, wana kutena kwenza mmangalisu. Bayenza. Bafa lama zulu ya zayana, ngalo misha uprofeta kwa abo. Baubeta mtla wangezi betu na nina befuna kwenza njalo. Anikeze langezi betu na yonge nye indo. Baya kuhambisa nzima, Roma. Kotwe kibeleni, baya kubulawa. Utiko yetu mtiko ikeka kai kachukisi. Kwa ato kumbula kunga hapa ya kufegea mashuma stengi. Ya iba nchasepu kakauli.
Amen.
Isi tosa mkutuwa so msitos ya kube. Kwa kapela. Kula hapa stesa mbwana kwa nebuyele kutemple mieli ya mga hapa ya kupele nkwe skapa. Sama chuta. Mtanjiso. Na angu ya sisa ya kwele kwa ashe li mklop. Hapa we mlande libe kuma ashe ya mklop. Ya ashe amandla. Engibezi mhlop, igazi, okanye sambato stwen kuwe kazini, kubalwe kuye ulizwilika tiko. Uza nje kume yisi ona mandla, ewe mtlekazi. Uza kumilisele milenyamu, upumulole minyakele waka, aze kungena itembleni, uzu. Na kwa patangana kona, ane kule lina mashuma mani, ane sini lama waka. Kuhoku emva kwale vege ya mashuma stengi, vege ya mashuma stengi. Kuhoku kubela pambili, nge vege ya mashuma stengi. Kwe mitatu ya mbindi nwayo, ya wapula, kwa wulala wa profet banu pendekosti, mtlekazi. Aba beta umhla yaye mfo uyalqalekisa lo bandla alichise ngumlilo yaye kuba lona sifumanisa apha kubanqu abane mikhombe bayakuma bathi yeah lamzi mkulu ungena kubhupha iRoma ufikelele kwisiphelo sanga yure enye wawudutyulwe kwangamasunzu uthixo uyazi bamakazi zenjani na izinto yaye enye ingelo siyakhangela ngapho yaziyathi kuba igazi lakhe wonke umntu wabulawula ukukholwa kuKristu lafunyanwa kuyo ngenxa yokulukuhla ukuphuma apha uqokelele umbutho wenze zonke izinto ezizezinye nokungcolisa ibandla ngokuzisa ezo zinto zingene apha laze lababulalela ukholo kwa abo abezama ukuhambela kulo lazama kubakhuphela ngaphandle. Uzuko. Oh, andazi. Ndiziva ndingangaqhubela phambi yabona andivuyi ngenxa yokukhanya konyana ukuhamba ekukhanyeni konyana siphi mzalwana sikuyure yokugqibela kungenzeka naxesha nini na silapha umyalezo uphumile ukuya kwibandla lokugqibela ibandla elimchasileyo uKristu amajuda asemhlawumni wabo ulungisela eso sithuba sexesha lokudibanisa amashumi amaneminyaka isixeko esitsha sesakhiwe. Akhangele ntoni ukuza kukamesiya uya kuba nini andazi xa elo litye liyakubetha lo mfanekiso apha limkile ibani uphele konke ngoko ngoku uqaphela apha embindini weveki iintsuku ezintathu ezinesiqingatha iminyaka emithathu nesiqingatha xebe uyawuphula umnqophiso azabangele ukuba kwenziwe amadini nemnikelo abaya kube sele beyilungisiwe uba baya kubuyela emva kanye bathi ngokukhangela nina nonke ndingamabandla ndingamkeleka kulo mfanekiselo werhamncwa. Sizaba nobudlelane, sizabususa bukomanisi, siyakubutshayela nje bukomanisi bonke buphume. Yabona? Yaye bangayenza loo nto, yabona? Kwaye bayakuyenza. Kodwa ngokukhangela baze bamisele le nto unqulo lwemihla ngemihla. Namadini ayakubuyela kweso sixeko xa itemple sele yakhiwe ngokutsha. Aze lo kumkani uyakuza kumbindi weveki awaphule umnqophiso awaphelise amadini ithe uyawachithachitha awuchithachithe yaye uyakwenza loo nto ukuze oko kuqhubeke kude kube sisiphelo yaye qaphela ukusasazeka kwesikizi elenza isiphanziso uphuphuma kwamasikizi yintoni isikizi kukungcola yabona ukwenza isiphanziso yintoni le kukuphelisa ukuphuphuma kwale nto ukuphelisa leya yabona ukuphuphuma kwala mandla uburoma ukweyisa zonke iintombi ezileleyo ezingamajuda nazo zonke siyakuba ngamaRoma zonke kungenjalo kho nto siyakuba yiyo uyakwaphula umnqobiso wakhe embindini weveki uphuphuma kwesikizi ukuba elisikizi ngexesha likayesu ngethuba iRoma yavela nonomgogwana wayo iyakuba iRoma kwakhona iyakuba lisikizi kwakhona kwibandla ukwenza isiphanziso lize liqhubeke liya kungena kwisiphelo uyakwenza ntoni uyakuqhubela phambili ukuya ekupheliswen loo nto ke sisiphelo ngoku ubujuda nobuRoma nobuprotestanti okuthi iintombi ezileleyo liya kuzidibanisa ndaweninye kwimoyobumbano lwenkonzo kwaye kuyaba njengokuba uyesu watshoyo kumateyu 24 nokusuka kwizityhilelo 13:14 masifumane isityhilelo 13:14 sibone ukuba yintoni na ndinaso siphawulwe apha phantsi sibone ukuba yintoni na 13:14 kulungile mhlekazi libalahlekisa abo bemiye uphezu komhlaba ngemiqongisela inikwayo ukuba liyenze lihlanganisa la mabandla emehlweni lisithi emehlweni erhamnqa emehlweni elo lisithi kwabo bemiyo phezu komhlaba abelenzele umfanekiselo werhamnqa elibe linenxeba lalo ikrele laphila ngoku siyazi ngapha kwawona waphina amathandabuzo ukuba lalingubani na elo rhamnqa elo gunya lalinenxeba elibanga ukufalazela phila yayi iRoma ihedeni eyabulawayo yaze iRoma yophapha yathabatha indawo yayo xa amandla wehedeni abulawayo kweza igunya lophapha lathatha indawo yawo ngoku izityhilelo 13:14 uyesu kumateyu 24 wezintsa isiyalo malunga nawo umfanekiselo werhamnqa upawulos kumatesalonika esibini isahluko sesibini ivesi yesithathu neyesine masifumane sibone upawulos into ayithetha apho malunga nawo awathi umoya oyingcwele omkhulu wayephezu kwalo mprofeti mkhulu wenkosi sibone uba wathini na malunga nawo ngomhla wokugqibela kumatesalonika esibini isahluko sesibini siso eso kulungile mhlekazi siqala ngevesi yesithathu ndiyakholwa yiyo kulungile masifunde ngokuphulaphulisisani wonke umntu bangapha wakholwa uba upawulos wayezaliswe ngumoya oyingcwele amen khangela apha makungabi khona bani unilukuhlayo nangalunye uhlobo ngoba ayinakufika yona lungakhange lufike ulahlo kuqala uzama uyikhupha intloko kubo yokuba ubuya kwangoko uthi kumele kubekho kuwa ebandleni kuqala yabona siza ngapha kwesi sigaba saselawutik umntu wesono atyhileke umntu wesono ungakholwa kumoya oyingcwele ungakholwa utyhiliwe unyana otshabalalo njengoba wayenjalo ujudasi unendyebo webandla lo uchasayo uziphakamisayo ngaphezu kwento yonke ekuthiwa nguthixo nehlonelwayo ngokokude azihlalise etempileni kathixo mzalwana ingaba ukho umntu emhlabeni ngaphandle kwevatican oyenzayo loo nto kuphi apho ngoku uya ngapha kwizityhilelo 13 siyakubonisa ukuba le ndoda ihleli phezu kwesixeko esixekweni kwaye isixeko sihleli phezu kweendulo ezisixhenxe yayamanani erhamnqa ngama666 abhalwe ngesilatini olunobumba besiroma ngama666 anguvicarius philidei nto leyo ithetha endaweni yonyana kathixo aphezu kwetrone kaphapha kwaye isitulo sakhe sinesitsaba esintluntathu kwaye ndasijonga eso sitsaba ndema ngokusondele njengoba sinjalo isandla sam ebusweni bam ngolo hlobo ndaze ndasibona isitsaba esihonjisiweyo sikapapa kanye apho evatican ngokwam ndema ndakhangela kuso ukuze ndiqiniseke ukuba ndiyayazi into endithetha ngayo uyaziphakamisa yena ngokwakhe ungaphezu kwa yonke into ebizwa ngokuba nguthixo wonke amadoda akwathixo ungoyena ungcwele kuwo wonke uhlala etemleni kathixo ezibonisa nje uba unguthixo uxola izono phezu komhlaba nokunjalo-njalo uyazi ngokuqinisekileyo upawulos wathi ulahlo lumele kukufika kuqala loo nyana otshabalalo atyhilwe anikhumbuli na ukuba oko bendisekuni ndanixela ezi zinto ow ndingathanda ukuba sibe besihleli apha simva upawulos eshumayela loo nto bendingathandi nina indlela bendinokuthanda ngayo ukummamela ow bebi ngoku uza kwenza ntoni umfanekiselo werhamnqa amatesalonika esibini ngoku phulaphulisisa ngoku uphulaphulisise kakhulu ibandla lalisele likuva ukuza kukapapa yintoni na uphila ekupheleni kweso sigaba sebandla upawulos ayibona le nto yokunika ulawo ivuka babeza kwenza indoda engcwele isingisele entweni kupapa ubuhlabathi nezandiba zazichwechwe zangena ebandleni zitshintsha inkqubo yokukhonza upawulos enomoya oyingcwele wayibambisa loo nto ekumoya waye ibandla ngokuphucuka kwalo nangabantu abahlonitshiweyo abantu abahloniphekileyo njalo njalo baba nokubona ukuba kwakukho into ethile ezayo yaye umoya oyingcwele wayebayala ngemihla yokugqibela andikhumbuli ukuba wathini na ukuthetha ngayo uyesu izenzo zamanikolawo ezathi ekugqibeleni zayimfundiso kwazi kwalandela ukwenziwa kombutho bazalwana sikoko umnyameni ngoku khumbulani yabona nako abo sikoyo izenzo zobukatolika umbutho uqala kuzo abahlonitshwa abakhulu nabongameli amabandla njalo njalo ngoko bayakumisela ibandla lobukatolika nopawulos wathi alinakubakho ixa lesiphela akunakubakho xesha kude kubekho ulahlo ukumka kolonene ukholo lwepentekosta ukholo lwepentekosta luyakuyekwa kuze kumiliselwe abahlonipheki bayakuba nendoda yakuthabatha indawo kathixo ihlale etempileni kathixo ize iziphakamise ngaphezu kwakhe wonke umntu onjalo yaye obo yabona yintoni le ubunikawo kukweyisa umkhonzi nje yabona konke ukubizwa ngokuba nguthixo uyawuhlala etempileni kathixo njengothixo upawulos wathi kuya kubakho ulahlo kuqala ngemihla yokugqibela naku ke silapha kanye ngoku saye siyalubona olo lahlo sibe silibona ibandla libheka phambili ukumka kulo libe libuyela emva kanye kwakhona yaye sikwixesha lesiphelo kulungile ngoku ukuba iiveki ezingamashumi amathandathu anethoba sibethe ngokuchanekileyo naloo majuda asemhlabeni wawo ngoku sibe isigaba sebandla lentlanga sibethe ngokuchanekileyo ukuya kuma kwixesha lesiphelo ukuya kuma kwixesha lobunikala okanye kwixesha laselawudike kusondele kangakanani ukuza kwenkosi ukupheliswa kwezinto zonke ukupheliswa kwesi sigaba noqwilo umzuzu waqalisa ngawo iveki yamashumi asixhenxe okanye iminyaka esixhenxe ibandla limki niyayibona zihlobo phakamisa isandla sakho uba uyayibona yabona ngoku masingabi ngobantwana masingabi sadlala kwakhona sikwixesha lesiphelo kukho into eza kwenzeka sisekupheleni silapha ezi veki zimashumi mathandathu anethoba sibethe ngokuchanekileyo ukumka kwamajuda kubethe ngokuchanekileyo isigaba sebandla sibethe ngokuchanekileyo sikwixesha lesiphelo ixesha lesiphelo isigaba sebandla laselawudike isiphelo salo iinkwenkwezi ezingabathunywa zonke zishumayele imiyalezo yazo seyiphumile sibetha nje elunxwemeni amajuda ebebuyela isithuba samashumi amane eminyaka asemhlabeni wawo yintoni eza kwenzeka ngokulandelayo kukuza kwelitye nantso ke kuya kubaxesha nini andazi kodwa mzalwana okwam ndifuna ukuba ndibe ndilungile ndifuna ukuhlala zilungile iimpahla zam ngoku sithi nje imizuzu embalwa kakhulu kwaye ndifuna ukuba nibe nokuphulaphula ngokuzoleyo ngokomzuzu nje ngalo mzuzu aqala ngawo iveki yamashumi asixhenxe okanye iminyaka esixhenxe ibandla limkile ngokuphulaphula ndiyacaphula kwakhona ndicaphula okwesibini ukuze ungabi nakulibala nathi into umoya oyingcwele ayibeke phezu kosiba lwam xa bendibhala sikwisigaba saselawudike ukristu uyachaswa libandla lakhe inkwenkwezi yesi sigaba umyalezo sowuphumile yaye usirayeli usemhlabeni wakhe yabona ukuba siphi na sisekupheleni ngoku ukuthetha nje kanye mhlawumbi kabini okokunye yonke le nto ngoku siyibonayo iyakusinceda ngobabalo lwakhe njengokuba sizama ukusondela kula matywini asixhenxe okugqibela yabona ukuba siyiphose phi na ukusuka kwizityhilelo isithandathu eyokuqala ukuya kwizityhilelo ishumi anethoba amashumi abini ananye ngesiyiphosile kuba yabona ngesibe sizama ukuyifaka phaya kwesi sigaba sentlanga ukanti uyabona ingapha kwesi sigaba yabona ngoku siyiqonakalalise ngelizwi likathixo nangezembali nangayo yonke into nangemiqondiso amaxesha nangemihla ukuba kusekho nto yenye iseleyo sisekupheleni kwentlanga yintoni esiya kuyenza ngaloo nto umphefumlo wam nomphefumlo wakho ubomi bam nobomi bakho ubomi babo sibathandayo simbanjazelwe ixesha elide kakhulu sihanjelwe lula zizinto ezininzi kakhulu ungcono siqalise kuhamba liphelele ixesha kunokuba ucinga ukhumbule nje ngoku ingxelo yothusayo uba ufuna ukuyibhala laphulisisa uncede lo ngumzuzu wokugqibela kum kusondele kum ndinento encinane emva kwale nje into encinane ebhaliweyo endifuna ukuthetha ngayo ngoku phumla nje umzuzwana uphulaphulisise ndikunike into ethile othusayo eya kuhamba kanye nale yabona akukho nobubanzi bendawo esikayo kwincakuba phakathi kwesiphelo sesigaba nokuza kukakristu yonke into akukho nto yenye iseleyo ngaba usirayeli usemhlabeni wakhe siyayazi loo nto ngaba sikwisigaba saselawudike ngaba umyalezo wesi sigaba sopentekosta waphuma ukuzama ukushumisa abantu babuyele kwintsikelelo yokuqala epentekosta? Ngaba umntu unya ngamnye waphuma kwisigaba kanye ngokuchanekileyo kwayinto enye? Ngaba izizwe zilwane izizwe? Indyikitya zokufa? Ngaba kukho indlala emhlabeni namhlanje ibandla enene liqhuba amagulu emayile ezingela ukuva ilizwi likaThixo? Ayiso sonke kuphela koko kuva ilizwi likaThixo ifikile indlala. Ngaba kunjalo? Kuba siphila phakathi kuyo kanye khona apha ngoku. Yabona basiphina? Silindele elo litye. Intetho othusayo. Ukusuka kwixesha apho uThixo wenza idinga noAbraham. Ungaphoswa koku. Ukusukela kwixesha wathi uThixo athembisa ngalo uAbraham, iGenesis 12:3, uya kwixesha likaKristu exhaswa ngo-AD 33 ngamaJuda. Ngokuba amaGalati 3:16-17, nangokweyamaAsha, USHERS, yimbali yomlibo wamaAsha wamaHebhere,
the power of God was with the Jews.
Ukuchanekileyo ishumi elinethoba lamakhulu namashumi mahlanu nesine eminyaka. UThixo wasebenza kumaJuda ishumi elinethoba lamakhulu elinamashumi amahlanu nesine leminyaka. Ngokwembali yemilibo yamaJuda nangokwamagalati 3:16-17. Ndinezinye ezininzi izibhalo kodwa ndiza kukhupha nje eso. Ngoko emva kokuba bamalaya uKristu wajikela kwintlanga ukuya kuthabathela igama lakhe abantu.
You want a scripture on that?
Yasifuna isibhalo ngaloo nto indawo izenzo 15:14. Ngoku ukubala elo xesha sifumanisa ukuba ngokuchanekileyo phulaphula sineshumi elinesixhenxe leminyaka elishiyekileyo kwaye siya kuba kwanelo xesha lokudibanisa lilinganayo esilinikwayo njengoba uThixo esebenza ngathi kumandla kamoya oyingcwele ukusukela ngo-AD 33 kude kube ngowe-1977. Ixesha elikwalinye lokudibanisa lishumi elinethoba lamakhulu elinamashumi amahlanu anesine eminyaka uThixo esebenza ngathi ngendlela enye awenza ngayo kumaJuda. Nithini ngaleyo? Ngoku phawula oko encwadini yakho isibhalo esincinane endifuna ukukunika sona. Yilevitikusi 25:5. Uqala ngomqolo wesibhozo. UThixo wabiza intlokoma njalo ngonyaka wa-49. Unyaka wa-55 yayiba intlokoma. Siyayazi loo nto, siyayiqonda loo nto. Ukusuka kwijubhili intlokoma yokuqala yelevitikusi 25:8 ngowe-1977 iyakuba yintlokoma ya-70 kwenza ngokuchanekileyo amawaka 3,443 eminyaka. Ujubhili uthetha ukunyuka, ukukhululwa. Oh, silindele okokuza kovuyo kwemini yemileniyam. Hayi inkosi yethu ethandekayo iyakuza ithabathe umthakazo wayo olindileyo emke. Oh, ihlabathi liyancwina lililela loo mini yokukhululwa okumnandi. Xa umsindisi wethu ayakubuyela emhlabeni kwakhona. Niyifumene loo nto? UThixo usebenze ngathi ngokuchanekileyo kanye ngomlinganisela wasebenza ngawo kumaJuda ukusukela kwixesha awanika ngalo uAbraham isithembiso kude kube kukwaliwa kukaMesiya ngo-AD 33 yaba li-19:54 eminyaka. Ke ngoku sine-17 leminyaka elishiyekileyo sifumene malunga ne-19:33 avisayo eminyaka. Sine-17 leminyaka eshiyekileyo kubethe u-77 siyakube sinentlokoma ye-17 ukusukela ekuqaleni kwentlokoma. Yaye kuya kuba yintoni? O mzalwana, khangelisisa ngoku, ungayiphosi. Iya kuba yijubhile yokunyuka komthakazi wentlanga nokubuya kukaKristu esiya kumaJuda xa yakube ephuma ekukhonkweni. Amen. Awuyiboni? Ukusuka kwihlabathi liphela hlanganiselane loo mini. Oh, bek, yabona basiphina? Asazi bonke ngaxesha nina ekuya kwenzeka ngalo oko. Sikwixesha lesiphelo. Ngokuphulaphula kuni makhwahla alapha kule nkonzo. Nina kudala nilapha ndifuna ukuba niqaphele into ethile. Andizange ndikufunde oku kwade kwayizolo. Ndikuxole kwezembali uPaul Boyd ndaze kwaye ndiye ndakuhlolisisa emva kwezibha. Ndathabatha ezi ntsuku zamaxesha zilapho njalo njalo ndakufumana ndahamba nako ndakuhlola konke. Ngoku ngowe-1933 xa sasikhonza ngapha kwitemple emasonic apho ibandla likaKristu limi khona namhlanje
on one.
Ngenye intsasa kaApril phambi kokumka ekhaya ndandinikezela inqwelo yam ndandinenqwelo yodidi ka-33 yaye ndandiyinikezelela umsebenzi wenkosi. Kwaze embonweni ndabona liqala siphela kaphela indlela yokothusa ngayo oku. Aya kudala ndiseyinkwenkwe nje kwaye ungaqikelela inqwelo yodidi lo e-1933 yayikhangele kanjani nangoku, yayinjani na ngenkangeleyo. Kwaye ndiyehla ndaya ngaphaya kwitemple yemasonic apho abanye benu bangakhwahla alapho bayakhumbula kubhalwe kwiphepha elidala ekhaya ulungele ukuxhaxhazwa uhambe kwihlabathi lonke. Yabona, kwakungowe-1933 ndachaza kwangaphambili ukuba kuya kubakho intlekele enkulu eyakwenzeka kwezi zizwe ezimanyeneyo ngaphambili okanye ngonyaka ngowe-1977. Bangaphi abandikhumbulayo ndithetha loo nto, khangela kweso sandla ngokuqinisekileyo. Ngoku kukhangela ndachaza kwangaphambili into ezisixhenxe ezaziqulunqwa ze ngaphambi kokuba ibe sisiphelo esikhulu sento enkulu sibe siya kwenzeka apha kwezi zizwe ezimanyeneyo, into enkulu eyoyikekayo. Ndathi ngokukhumbula okungaphambi kokuba iqale, ndathi sasiza kuya kwimfazwe yesibini yehlabathi. Bangaphi abandikhumbulayo ndithetha loo nto mabathi amen. Kulungile, imfazwe yesibini yehlabathi. Ndathi umongameli lo ukhoyo ngoku ndiyikhuphele le nto isuka esibhalweni nangoku le nto yakudala izolo yokuba umongameli esinaye ngoku owayengu bangaphi abakhumbulayo ukuba yayingubani na, uFranklin D. Roosevelt. Ndathi umongameli esinaye ngoku uya kuqhuba angena kwityeli lesine, waye kwityeli lakhe lokuqala ngoko. Uyakuqhuba ayongena kwityeli lesine kwaye siyakuthatyathwa sisiwe kwimfazwe yesibini yehlabathi. Ndathi umbhukuqi ngoko ovelayo e-Italy ongumasolini uya kungena elulawulweni yaye uya kuya e-Ethiopia kwaye i-Ethiopia iya kuwa ezinyaweni zakhe. Kukho abantu abahleli apha ngoku abaziyo ngoba kukho iqela labantu elezayo lema ngethu uba ndandiqhuba inkonzo kwiholo Redman ezantsi phaa ngobo busuku xa ndandimele kukuhla ndiye kushumayela loo nto eRedman Hall babeza kundikhupha bendilahlela ngaphandle kweholo ngenxa yokuthetha into enjalo. Ewe, nkosikazi Wilson, ndiyazi ukuba injalo loo nto. Ndathi ndakuthetha loo nto kodwa ingaba wayenza loo nto, kodwa ndathi uya kufikelela kwisiphelo esilihlazo waze wenza njalo. Inguye naloo mfazi wayebaleka naye wajongiswa intloko ezantsi waxhonywa ngentambo emthini iinyawo ziphezulu iimpahla zabo zijinga zijonge ezantsi. Kulungile, loo nto yenzeka. Ndaze ndathi kwakhona abafazi bavunyelwe ukuba bavote, nto leyo ngokupheleleyo ilihlazo esizweni kwaye ekuvoteni ngenye imini bayakunyula indoda engeyiyo kwaye bayenzile loo nto kolunyulo olupheleleyo. Bethu bethu. Isine, ndathi nzululwazi iya kuba yenjani indlela. Hayi, nantsi yesithathu leyo uxolo, nantsi elandelayo apho. Eyesine ndathi imfazwe iya kuba yethu namajamani kwaye baya kwakha indawo enkulu yesamente bazinqabise kuyo kwaye amamelika aya kubethwa ngokoyikekayo. UThixo onamandla onke uyazi loo ndimi phambi kwakhe ngoku, nawabona loo manatsi azimeleyo ekhaba amamelika ngolo hlobo nezinto ezinjalo kolo donga. Yaye baninzi abafana bemi apha ngoku ababekho apho kwi-secret line abaziyo ukuba kwakuyintoni na. Kwaye khumbula uba ngoku kwakwiminyaka elishumi-elinanye phambi kokuba i-secret line ibe yakhiwa. Ngaba uyinene uThixo? Ngaba usasixela ngaphambili izinto eziza kwenzeka? Khangela, loo yayingowesine. Ngoku into yesihlanu, inzululwazi iya kuqhubela phambili kangangokuba bade benze inqwelo eyimoto engayikulawulwa ngevili lokujija kwaye iimoto ziyakuqhubela phambili ukuthabatha imilo yeqanda kude kube sisiphelo, ixesha lesiphelo. Ndabona usapho lwasemelika luhamba lusihla ngendlela kwindlela evulekileyo, luhamba ngemoto lunikele imiva yalo kulanda imelo kokuba nevili lokuqhuba. Lukhangela ngathi lwaludlala amakhasi okanye i-checkers kwaye sinayo loo nto ikumabonwa kude kwi-popular science kwi-mechanics inayo yonke loo nto, sinayo loo nto ilawulwa ngesixhobo esisebenza sikude ngokukhanya. Waye kuba nalo kwa ivili lokuqhuba kuyo, uvele nje uyifake ngokucofa yonke into oyifunayo ngolu hlobo. Ngale ndlela ucofa ngayo imfonomfono yakho ize imoto yakho ikuthabathe ikuse kuloo ndawo, ayinakutshayisa akho nenye into. Nezinye iimoto uzibuthe uzigcina ezinye zikude kuwe. Oh bethu, icinge nje, ichazwe kwangaphambili kuma-30 eminyaka ngaphambi kokuba yenzeke. Ngoku oko kusisa kulo nyulo lukamongameli Kennedy kwaye le nto iye kwinzululwazi isayizi kwezintlanu kwezisithenxe ezithe zenzeka ngokuchanekileyo ngoku ndaxelwa ngaphambili ndaze ndathi ndabona umfazi omkhulu emile emhle ngenkangeleko enxibe ezingqombela ububomvu njengezasebukumkanini ndaze ndafaka izigweqa ezincinane apha ezantsi wayengumlawulo omkhulu kwimelika emanyeneyo mhlawumbili ibandla lobukatolika umfazi othila andazi noba iya kuba libandla lobukatolika na andazi andinakutsho yinye into endayibonayo ndabona umfazi kuphelele apho kodwa esi sizwe somfazi esi sizwe seseshumi elinesithathu ngokwesiprofeta ndinemigca elishumi elinesithathu inkwenkwezi zilishumi elinesithathu laqala ikoloni zilishumi elinesithathu ishumi elinesithathu ishumi elinesithathu yonke into elishumi elinesithathu sivela kwisahluko zishumi elinesithathu sezityhilelo kananjalo silishumi elinesithathu kwaye sisisizwe somfazi iinkundla zoqhawulo mtshato emelika zezona zivelise ukuqhawulwa komtshato okuthe chatha ngabafazi balapha kunazo zonke ezinye izizwe ukuziphatha kwilizwe lethu kokona kuphantsi ukuqhawulo mtshato kunokuba kunjalo efrance okanye italy apho ubuhenyukazi busezitratweni ngoko ukanti bangamahenyukazi bona abethu ngabafazi batshatileyo bezama ukuhlala neqela amadoda namadoda atshatileyo bezama ukuhlala neqela labanye abafazi esizweni apho kho isithembu kungcono kaliwaka kodwa nangoko isithembu asiyonto yamkelekileyo siyayazi lona kodwa oko kubonisa nje indlela esithobekele phantsi ngayo thina nesikwenga esiphaya phezulu ephepheni apho sibonisa khona amakhwenkwe ethu asemelika awaye aphesha kolwandle kule mfazwe iphelileyo ukuba ngaphaya ndiyakholwa kwakumalunga namashumi asixhenxe ekhulwini kuba ngoku yimamzuzu ndiyakholwa uba emathathu kwamane kwaye angaphesha kolwandle awawalayo amakhosikwazi wawo kwangaphambi kokuba abuye kwaye sisihloko esikhulu sasephepheni esithi kwenzeke ntoni ekuziphatheni kwabantu bethu basemelika ndiyakhumbula ndibona oko nonke ndayibona ndiyaqonda kwenzeke ntoni ekuziphatheni kwabafazi bethu basemelika kwimizimveliso besebenza ngapha kunye namanye amadoda sisizwe somfazi sizawufumana ntoni isithixo somfazi kungenjalo isithixokazi ngoko emva koko ndajika ndakhangela ndaze ndabona le melika imanyeneyo isitsha ngokucotha amatye ayiqhushumbiswe enyuka kwaye yayisitsha ngokwemfumba yezikhuni zomlilo okanye into ethile ebihleli nje isitsha ndakhangela kwakude kangangoko ndandinokubona kwaye yayidutyiliswe yayayivumbuluka waze umbono wandishiya emihlanu kwemithathu yenzekile okanye emihlanu kwesixhenxexebe yenzekile kwaye nakufika ndiboniswa ndaze ndachaza kwangaphambili andizange ndithi ingelosi eyandixelela loo nto ndimi ngaloo ntsasa ebandleni ndathi indlela ekuqhubeka ngayo ndahamba ndaya kutsho kwelinye icala legumbi labo ndabaleka ndaya kwelinye icala lesiphelo segumbi ndathi indlela ezinto eziqhubeka ngayo ndiyaqikelela ukuba ixesha andazi uba kutheni nandiyithetha nje loo nto kodwa ndiyaqikelela ukuba oko kuyakwenzeka konke malunga phakathi kanye ngoku 1933 no-1977 kwaye ndingayazi uthixo uyayazi intliziyo yam andizange ndiyazi kwade kwayizolo ukuba we-1977 uyintlokoma ijubile kwaye ngokuchanekileyo kwaloo mlinganiselo mnye wexesha uphela wathi wawunika uisrayeli kwaye yonke into isekupheleni ngoku sisenaku silapha ekupheleni kwesigaba ekungeneni kweveki yamashumi asixhenxe asazi uba kuya kubaxesha nini na eliyakuthi ngalo ibandla lihambe ow bethu singenza ntoni izihlobo siphi ndiyabona ukuba siyintoni nangoku ngaba niyayiqonda iveki yamashumi asixhenxe kadaniyeli ngoku ndiyabona ngoku xa sisiya kungena kula matywina nezinto ezinjalo sikheza la matywina elokuqala liyavela umkhweli uyashe elimhlophe kwaye unesaphetha esandleni sakhe khangela uba ngubani naloo mfo khangela loo mkhweli uyashe luluthutho emva kwakhe yabona khangela uba ungubani na uze ujonge indlela abangena ngayo khangela loo khulu namashumi amane anesine lamawaka lingena ukhangele loo ntombi ileleyo xa inyuka uze ukhangele zonke izinto zisenzeka uthululwa kwengqayi oyeha imimoya emithathu engcolileyo enjengamasele khangela ezo zinto indlela ezinxibelana kakuhle ngayo kwezo zibetho ngokuchanekileyo xa zithululwa xesha ngalinye kutyhilwa ityinwa isibetho siyathululwa nentshabalalo iyafika uze ukhangele ukuba kwenzeka ntoni nakanye ngoku ekupheleni kwaye okhangela abaprofeti bathathu okanye abaprofeti babini ekuveleni kwabo apha ukuze embindini weveki banqanyule ngokunjalo ukuze kuqale idabli yamagedoni ngoko uthixo uyaqalisa ukuthetha ngokwakhe ngoko uyema aqalise ukulwa awu baprofeti bayakuwubetha umhlaba bashumayela igama likayesu kristu babhaptiza kwangaloo ndlela inye benza kwaloo nto inyathi owuqala amapentekoste oba ubayenza yaye baninzi ababalandelayo kodwa bathe bamanyana laa mbutho uyahamba uhlakanye kwenkqu amandla abawaprofeti akawaphulanga kuze ekugqibeleni bathi siya kuyenza yonke loo nto ibe ngumbutho omnye ukuze ayingenise yintoni isikizi uburoma uza kugqumelela yonke into eyenza isiphanziso Isikizile siphandiso lithabatha yonke into ukungcola. Khumbula umama omdala wenikazi ohlela uphezu kwerhamnqa enxibe ngokubomvu ngolu hlobo lanentloko zixhenye neempondo ezilishumi. Yayikhumbula loo nto waye wayenendebe esandleni sakhe ezingcoliso zamasikizi. Yayimfundiso yakhe awayikhupha yaya ebantwini. Kwaye nako ke bazalwana bam sikwixesha lesiphelo. Bantwana na asizange sazi senongaphili side sibuye kwakhona ngokuhlwanje. Senongaphili side sibonane kwakhona andazi. Kodwa isiphelo sikufutshane kakhulu. Isiphelo sikufutshane kakhulu. Nasi isiphalo siseso kanye ngokuchanekileyo ngokugqibeleleyo uqonakalalisa kwesiphalo. Ngokuba kukho into ethile ongayiqondiyo ndibhale iphetshana ondazise ngayo yabona uthethe ukuthile. Abanye kuni bazalwana balapho ngaphandle emakhasethini kwezinye iindawo kubakho into endinokunceda ngayo ndaziseni usenongavumelani nam kwaye ndisenongavumelani nombutho wakho hayi wena koko inkqubo yombutho wakho. Asikokuba andivumelani nabantu abangamakatolika andithi andibathandi abantu abangamakatolika andibathandi abantu bombutho asiyiloo nto ndibathanda bonke abantu kodwa andivumelani nenkqubo eyakuthi ikugcine ubotshelelwe. Nantso into inkqubo le yaloo nto yiyo leyo. Ndandingachasenanga nejamani yayibubunatsi ndandingachasenanga nama-itali ndandichasene nobufasi kwaye khumbula ndenza okunye ukuxela kwangaphambili ngelo xesha uchaza nje kwangaphambili kwaye abaninzi kuni makhwahla bayekhumbula loo nto. Ndathi zintathu izimzi ezizama ukuthatha indawo ehlabathini namhlanje ubufasi ubunasi nobukomanisi. Ndaze ndathini zonke ziya kuphelela ebukomanisini. Ndaze ndenza ukuba ndiyiphinde nje waphoseni kwirussia amehlo enu. Ayikhumbula loo nto waphoseni kwirussia amehlo enu kuya kuphelela ebukomanisini konke ukuze yonke loo nto idibane ekugqibeleni kubukatolika. Khumbula iyawuphela ubukatolika yonke loo nto ngexesha lesiphelo. Loo nto ichaneke kanye apho kukho idabi leyamagedoni kanye ngapha xa ukristu esiza ngokwakhe. Kodwa abaprofeti bathathu le minyaka mithathu nesiqingatha gxebe kwizityhilelo ishumi elinanye isithathu nake nayifunda amaxesha amaninzi ndinika igunya amangenama amabini wona yaprofeta iwaka elinamakhulu 2023 entsuku. Zingaphi? Liwaka elinamakhulu 2023 entsuku iminyaka emithathu nesiqingatha kwaye akubulawa esitratweni kanye kumbindi wale veki yama-70. Ngoko uyabona ukuba ziphina iiveki ezima-70 zikadanieli. Niyabona ukuba siphila phina sisekupheleni izihlobo zam ezithandekayo sisekupheleni. Iintsuku izizwe ziyaphuka uIsrayeli uyavuka imiqondo siyaxelwa kwangaphambili ngabaprofeti. Nantsi imihla yentlanga ibaliwe apha igutyungelwe zingxaki buyani basasaziweyo nize kwelenu. Asilicule
man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Oh, Betu, I'm Nandanga Londo.
Nations are breaking, Israel awakening. The signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O disperse to your own. All together. A day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Mandicule leves.
False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God.
Hallelujah.
Bamenza isikusi esithathu niyayazi loo nto kodwa akasiso unguthixo wethu.
Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
andivuye emyalezweni mzalwana ubuyela kwakuqala ubuyela emva kwipentekosta ubuyela kwintsikelelo yenene ubuyela kwigama likayesu kristu ubuyela kubhaptizo lukamoya oyingcwele ubuyela kwimiqondiso nezimanga ubuyela kwipentekosta simke kwimibutho yenu ubuyela kumoya oyingcwele uye umfundisi wenu.
For the day of redemption's drawing near, man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Isn't that wonderful?
Hey, Mangalis Londo, what in profeti? Kuya kufika ixesha kuyakuthi ngalo ningabi nakuthi yimini okanye ubusuku. Khangela ukuba kube njani na, yabona? Oh, kukubi kakhulu kuzo zonke izigaba zebandla.
But it shall be light in the evening time, the path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus, young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in.
Hallelujah.
These evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one.
Hallelujah.
It shall be light all together in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in, for the evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Hayi isithathu koko mnye. Ubuyela emyalezweni. Ubuyela ekuqalekeni. Ubuyela koko kwafundiswa nguPaulos. Ubuyela kubhaptizwa wabhaptiza ngalo. Wababona abantu bebhaptizwa ngenye indlela wabaxela uba baphinde babhaptizwe kwakhona. Wathi uba ingelosi evela ezulwini ishumayele nantoni enye mayiqalekiswe. Ngoko ubuyela emyalezweni kwakhona zihlobo. Liqala ngokuhlwa. Oh, ndimthanda kakhulu, animthandi nina. Bangapha wayibona iveki yamashumi asixhenxe kaDaniel ngoku, baze babone ukuba yintoni na iveki yamashumi asixhenxe. Bangabakholwayo mabathi amen. Makabongwe uThixo. Ngoku into elandelayo ngamatywini asixhenxe ngoku. Sawungena kanye kuwo xa inkosi iyakuvuma. Uya kuba nini? Andazi. Njena nini naye uzisa. Ngoko siyakungena kuwo. Sizeke sibe nente, inkonzo ende. Kuba iyakuthabatha sahluko sesithandathu ukuya kwesishumi elinethoba uze siwugqibe. Wayesiqhube ngokucotha kangangoko ngawo. Ngoku andifuni nabani na ukuba emke eyiqonde ngendlela engeyiyo le nto. Ikhaseti lisaqhuba. Andifuni namnye ukuba angayiqondi ngokukuko. Musa ungayiqondi ngoku uthi uMzantu Branham uthe uYesu uyakufika ngowe-1977. Andithethanga kwanto enjalo. UYesu usenokufika namhlanje. Kodwa ndiqikelele ukuba kuya kuba phakathi kwe-33 nowe-77 kukho into ethile yakwenzeka ekuya kuthi ezi zinto ndazibonayo zisenzeka embonweni ziyakwenzeka. Yaye emihlanu kuyo sele yenzekile kwaye ndiyakholwa ukuba nalaa nto ye-atoms nayo ngoku kwaye ndiyibonile into omongameli wethu asandula kuyithetha ufuna enye imfazwe.
He wants to make an example out of
ufuna ukwenza umzekelo ngeBerlin uchilo ufuna ukwenza umzekelo uthini ngeCuba elapha kanye kumnyango wangemva kuthi kuthene engenza umzekelo ngayo nje uthini ngayo. Oh, yenjani yona imfeketho yabona. Oh, mzalwana sisekupheleni nje baya kuthi iza kuphuma kanye kuloo ndlela uThixo wathi iyo. Ngoko inceda ntoni ukwenza nantoni ingabi kukufunda nje okwakuthethayo nokuzilungiselela nokulungela loo nto uze uvumele ifike. Ngoko siyilindele.
We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet relief when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have tempter then. After Jesus shall come back
Bangapha sele belungile phakamisa isandla sakho.
Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter in heaven. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth.
Nisifika mnandi cingani sihlobo iPentecoste le ukudumisa iPentecoste le masikhwabe izandla zethu silicule abantu benkonzo kamoya wonke umuntu ngokukhulekani kuphana kokuzibumba kwakudala kobuwisile kuphume kuni ngoku masiya masicule. Ngiyamthanda, ngiyamthanda, ngiyamthanda Dr. Gibbs Klungu. Oh, masifambisele nje izandla zethu kuye ngoku.